Elegambwa logongo, babu boshibe suba nini, jifu mojino, banini, nyomulisi, muneni, fefe, na fifi, banini, nyomulisi, bari kumi ajisambomwe, ugomena. Ilo balabu ola mumbugano, nyomulisi, ujatigizia, basini banini, utandila musela oyo, baenda ikuboneka gabotu, nyomulisi, balo, nyomulisi, masusu avu ngeni, gonse, atala ya mitu yabu. Dababona, mbulimbeli, ugamba uga, kusumana na, uyo ukokomana, ansi. Kukokomana ansi, elio kuhindega indi, bali kwa kwelela, usure, ikuswa umasu abu, kuhunga na kutonkomene gonse. Musimi munini wa mjizi, doni, alimi alimi, na mubona, elio munini, munini munini, munini wa mwesu Collins. Ngunisi nariagwe, munini, beti, beti munini. Tabanga ndalisegera buyo, andini, uliwangu, ele, labona bubotu gonse, nyomulisi, mubambi tuwe gonse, alimi mpao. Jika minina, chari, hee, lelegwe nyo yanu, nubayandwa, mulibabu tu, ulindime neguba, mbombo bo, mubo tu, ngo mungu ya mubo tu, uyo siga, agukala, nilisu angano, mbulie, igusuiri na kumaga ni mabo tu, ejo, chejibamba musimbi ubota. Iyo ndi euti, mlombe wini, uli onse, uyewele la iguwata, uyeya jintu chijonya, ndagulumba mneni, ejo nchibo tu, mtu umui wasmina na andime, iguteti. Mbombo bo ya ndashoma iguti obo mwini ino tajiri jenzu ejo ndaunka konya ugama uli Daniel 9 jendi ninda chula Bible yangu lino ndambira bantu bonse ganji utasamunu na mapagi abo baloba jisi mashat abo alazipulo abobo ndashoma ili yangu tarijisi pere pere ndavona jindi awo pere kukunzi uli samunu na ajipulo mchati masimpe nchobeni elio ndayera eli tarijisi yomwe. Ino o, ulibu wangu tu, elu ndashoma kupunga ya bantu, tulalumba usu kwa mu ya usalala, jifu mojino. Ilo tulalumba usu ananu abusu, baumi aumi, mbogu erena, mburi, ibubotu, mbogu evega, ulibabu njina kukala antome, muruga mantano. Ulimburi mafuta, agu naniga, mayandisi ayo, agu nkira ansi iguzwa, ujile zujaron, nzira yonsi igusiga kumombe, wajisani jagwe. Ndainki de kuyori ya sunu, oge ago, bro bro, alimi, oyo, mwe jana mga tomia, kita mwe subiu awa, amujizi dao, gakede oguya. Buyo buyo, gabali ya nkugu iga ngidwe, ibo ni gagabo tumaningi, njega sola gubona, aguba buyo, ajindi, jibo tulogo, ujini ndila, jabu yumu yumu, nyomulisi. Zumana kutantama tantilo, aguswangana jibela jipati. Jambunga kutala oge, alimi baribianda agwalo, kubadiraji susuro jangu, lino ejo. Yari jibo tunchobeni, ndajirumba ejo. Jini nega siya kumunzi, pao kwa kabora, bili ajipogesi, jama dede ejo. Muntu umwi, chaga ndira tela, rendo lons, iguzwa ujisi jibo tu, jiga sala, cha Georgia, unselero uguya. Ogo, hojiga sala logo uguya. Mboba ndambira, igutandira jindi ejo. Pao swama mlombe, munini anze, ndali iguzwa, miswangano ya kumusianya, sigati eri, erio, kubora unselero, umungano kutandira, ora, ajisela jainda. Ile munini, kubanga mulombwa na munini, anze wati, ndati, ulapia, wati, mbojibere, ndarizi kuti wazidangu Georgia, agobo wati, masimpe, ulapia logo, mchogia. Tusolega gulobo gabusena, ubupia maningi, katujitina, kega ambo, chotuli kogunu. Damulomba kapati, benzuma, kambo, gabubotu, iwanu, onse, chinzi, cherino kujita, gakutagwe ndinywe, iwio, chinzi, chinzi, chelino, jita, lakutagwe ndinyi. Iguti, netaga jisi muntu oyo, waliku ndianda, tagwe muntu oyo, waliku nondi swilila. Kumulumbe, mulumbe wangu onse inga, tiwali nukwasya, nukujea. Segonji kuga mbauga, kuma paoro, ama telefonu, nasisamu, hijali nukwa, kubobo kwele dekuba, ibantu, mbulindi nye nyonsi, abo, bayobo, akuswilila kulinguo. Ilo jindi mabola, akukala muse na kupia, mbulibobo, aliminko mugayi tuwangu wamba kuti wali kutandira igupya maningi gusule awa jifumo jino akubona bantu alimwe jimwe jendi bantu bajisidwe abo bakede miswangano eyo mbuli bo lesa amupe i munzi mubotu webega mubulemo ngo mupairo wangu eryo ngirangira buyo agushoma iguti uyoje gita eyo lino atubone bage yangu muntu umwe wali leta awa. Eyo ndelete, iku jitagubala, iku nini, sunumasigu. nanga ebabotelwa zibela zitanzi yajeji oh ikuti ni watali kupya bobo nitwa zimana nabuyo uzimana na muhwigi yonse abugu yajiobuni ndali andisanchoveni ndipone nabuyo mulindiryo elyo amugombe kubanga kambo kandime mhwigi eyi kambo musondo mutobela di imwami nawe nderede uyojiswanya ejo ikubika mhwigi ezyo antomwe kamera ejo chejo ntujimbwi ejo nchetazi intuja tigizia elya bobo ndiyo shomabuyo mwami kuti no jisi winguzi ulindime elyo ndi ndagabala bamaruni ibanji bandene abo ibagamba wanchijo abo bagalemba wanchijo ndagabala bolembo wansi awa amwinyi skofu ziruiyo mupati elega simpe zega zuminana angwe abunji wabolembo ibwagwe wansi kabela segonji wejibona awo jere de kupanga jimo jibotu nino kutina wali kubika jisolo jagunji zianya izintu antomwe elio jintu jikanzi nyomulizi ulamba oh eli linka atala awa pepe ndi masimpe eli linka atala awa were de kulanga awa abupange iwago iwa na jejo chojita elio mpawa kutina ikuti tolangi yonyonganya jilao ijago jonse nino mbobu te kutuwaweza jeseji pigicha jamunzi jipati jebega ngombe gaijera ibwisi muchuru atara yajisamu ino ejo inga tija bagabutu inga jabana kambo taijeri ibwisi atara yajisamu abobo njenzila mbojibete ikuti yebo muya usalala taubiki ugwa oru antomwe pao ujiseji pigicha jonsi jipati jarununugo mchezi jo chotu yanda ibwini eri kusigira tusile bwini tiyojirega buyo zirike elio mpao jindreza atu pabwini mpao njoji ganana mwurizi kuti ninzi ndaela mwesu roi srota wamwi baga indi kuno abo baga talila musuli da indi logo kaga inda wakali utandila ndaela mita njio tatwe na miaga yone ya mulimo wangu konya okuno ujiko mbelo tagwa walo negali kukamba uka jiyo jake hena kambo se zegali kukonja kumwisya na mbuse na buyaga na jagali jumbwe ilo jini yonse ichi nelia gamba jumbwe nagali kwesa ibu sandusi wakutu igabanda galo chumbwe jindi nilia gamba kehena igabanda jumbwe habela ndagajisia buyo chilike ikusira ndagazi banchoveni ejo chegali kwamba aho ndagagamba uka ali kehena kapobo jindi negazi banchoveni chimo yonse akubona wao kwa ya gabete kambo nili wakuti mkutawusi ulajimi na kulireza ejo nchambila mbunga kambo bayojati lanchoveni kulijejo ili abobo mpao ino kuti nabajicha ujata abusena ao arubidi ili mpao jindi ya siga ajimo ao ogo ujati la okutagaimi mwabona ili mjire ngano ejo mami nchaga ndipa jindi jemwe jaga inda jindi abo bari mamilion jindi oyo ugana na kulindimi nagati uyobete kwa rutanzi iwinda kumaga ni magotu ngoga mbauga nagati nigambauga jintu nchijonya eyo paolo chaga jita abamu ibabu ili onsi ayo maji ali milion agagwira bimina ali jejo ejo nchejijo mwabona mbubo abobo ndi anda kusumana na sunumasi ino kutegwa tutamu kilogo elio mutalu vilino lino jifumo jino ni jisibule mbobu nini awa jifumo jino nagana na ali Daniele mubuzige Gabrieli ikubola kulingwe akumulahilila jaguza ikumbele chejijo totwa jisi jifumo jino malahilile azijiza kumbele lino sunumasi kutwa mbaula a ibuka nze wuli jisambomwe wakuswa kwa Gabrieli wuli Daniele Musonda mutavera, mwami na wayanda, iubika mfigi ziri magumi alijirogo, au mpozi zulirwa, mjibele sio jaji hindi. Alimi mpali, potu ingwi. Lino, iuti na, fajija na ibo yo, ejo, agujibamba masimpe, ijabwini, haoti osi wabu yo, wola, njotu pona. Lino, tatugazi biji hindi, nchaba wola, tagwe mtu, uyo osi wajejo, jeso, tajisi, iruagwe, waga ambaguti, tagazi waga mbaguti tata buyo alike wagazi jejo tagwe noba bangero ibajizi tagwe naba omwe wesu uzi jindi nabola pele tulagonja uziwa iwola elio jindi ejo chotupona iuziwa vyo obo mbotu gonja kuba munsi lino uswanya iwunini kambo iwalombe mapanga teipu ya yei iminchini ilawelega, Muganda, ilimatepu, kambo, alatumwa gunka, umasana onse. Dinoji yoja jifumojino, nitomana gulingula alimwi ajipati ya 4-5 hao kwa jatani, iwutaligira jipati ya 9 ya Daniel. Ilo lino sunumasigu, tulazumana na ajipati ya 9, gatu tana yiswe nena. Atu watamiga vyo mitu Yesu, waga indi vyo, agugana na kulisi wanga wajui. Leza Yesu siruzi alo, tulima simpe kuti ulizi igu yandisha, iwa moyo Yesu, ulizi gambo, chotuli wanu. Alimu ulizi kuti, kitu wabora vyo, sunumasigu, kambaga kuti, tualigu ya kuti, balinova ibu sena ibu botu, wagubora, ibu jana kupumu na kunini, kwa masigati aya. Tata, seishomi kuti, na kuli muntu uli onse ogunu, sunumasigu, ulabu ganze obo, nishoma kuti, kuli ogunu, sunumasigu kambo iga kuti, tulisinizi, ya kumanini na, kushomega, akuyanda ikusiba mbububu mwamba imwami. Tulakuyanda imwami alimi, tulalianda chuliago, ili kuti obo sena, mboto pa, ijirulibu yo, atala amitu, Yesu, ayaya, mablogo asa mende, tulalumba kulindwe, kambo gabu sena. Kambo, tushoma kuti kuli munzi, windirira mulengalenga, ogo, kotutozia inzira eyo. Alimi twayeya bensu kubesu abo, bataka jisigobu, eji, eyo, jituwamba, ibu kwa tamiga, nyo Yesu, mumause, mwami, kukutonga uga. Lino tata, kwa gomba kuti, kukachule, kulindiswe, sunumasigu, ilukwalo, bola, endenda, urubasu, wawumui, ahumui uesu, mburi, mbotu selemuga mugwa kwa oyu, sunumasigu. Gana na kulindiswe mburi, mboga jita, kulibabo, ibagaliku ya kui mao, ikuswa uJerusalema. Ikutegwa, jindi, ikuswanga na kwa mana, sunumasigu, tukaunke kuminzi Yesu, yande agwamba. Sena mio Yesu, tiyari kupia, mulindiswe, mburi, mbotu wa mugwa, gagana na kuinda, ikuchili ya kwe. Longeza kubala, longeza kusolega kwangu kwansi, mwami, chula mulomo wangu, ulijejo ya kwini. Alimi uchale ulijejo jitaluzi. Alimi chana bulemu uliruwago. Bulemu mubantu bago. Ikutegwa babone ola njotupona. Akuswena wakubora kwa mwami Jesu. Ambo twajilomba mulili agwe. Zinari agwe. Zinari ya Jesu Kristo. Amen. Lino kuswanganya kwa magoro Yesu. Waga indika nini? Tujana kuti Daniele wakani kubusiri kwa miaka milamfu ili magumi ali isambomu alusere. Amu yeye. Lino miyabo apeparianu apensu abo batajire mbedi ifumwa jino inga batajire mba sunumasigu. Ikuswa AD 606 ikusi yaku 538. Mugose 538 ikuswa mwuri 606 mwujese miyaka ili magumi ali isambomu alusere. Daniele njaga limu mubusige. Tawe mbuga no, ya kuinkago, tawe nkamba ugo, ya kungwa, tawe jintu, ere wakajisi mapugu amui, imapepa malamfu, ayomu sinsimi, undari ya kwe, ngaga sinsima, ere wakari, wakari Jeremia, lino, kajiri ringaula magwalo, wakabona jindi, jagari ya kumana, ikuti jindi, jamiaga ili magumi, alijiroba, ere danere wakashuma, jagu sinizi, eju yonsi, ere, Jeremia imusisimu ya agamba. Inondamba ulejeji wakilasi yangu sunumasigu. Sena tubashomeba sisimi besu. Iye mnene. Kambo ichi ya mwami. Yega zaguba sisimi. Bajisi mbubwabu mbamba imwami. Halimi musisimi wini. Taga impani kuswa ku. Ichi ya musisimi umbi. Halagari bambi kwamba jintuji mwini. Ejo tolitambi. Bayo amba buyo jikamina ejo musisimi. Iwini, chaga amba, ejo jibamba musisimi. Bayo jindi bajana jejo, ujim paoba sisima ejo jibola. Ikusi babobu, abuyofu, mumoyo wabo, ikuti. Bayo amba, jintuji mwe jitalusi, kabela, kiyoso wa mtu umwe, tatuyandi kujitajejo. Tuyanda kumani na kubama simpe, ikuti tujisi, ichi ya mwami. Bautanawa kwa amba, ikuti, mbubobu mwamba, imwami. Mwabona, jede kubajimani nisio. Mulumbe jikamini na iguswa kujuno jaleza. Na ape, wele degwa ambwa. Ino, yajiri mukali ngawula magwalo wakabona ikuti mnyaka ili makumi ali jiloba yakali byabumana bobo walo mukuba kokuya nyaka ili makumi ali yisambamo alusele kwashete nyaka yobiro mmere ikusikira leza nakali yobozya ibanthu bakwe ikujoka munyika yabo yakuziyalirwa ngakili mumupayilo tujana kuti wakali imungelo singuzu wakabola ikuswa kuchulu za munthu ulonse inga wamwamba izina lyakwe Gabrieli alimingo angelo kumbungano ya bajuda mbanga ibasi obo ukusena bonse Gabrieli Gabrieli mutumwa kumbungano ya bajuda yabora kuli Maria wakabora kuli Zakariya yonse ngu Gabrieli alimingo mwi obangelo valemu vakuchulu zena takaletela mukesu Daniel inchuzo imbotu izwa kulileza o Daniel uleandika na kapati sa ejo inga tija kwamba kuli wakapotu weya kuti leza wakakuyanda ikuti netali kuyandwa kapati ninda ziba ivoyo ikuti ndibanga ndiyandwa anini okuya sa inga toye ya bobo kasimpe ibanga buyo randiya zinde zimwi inga yandibamba ikuyo kuyanda kukwila weya kuti akwalo ulandibamba alimwe tuchisika nzambweni ikakuti ulatubamba hambo jindi nitwaka jiri basisibi Kristo wakafa mwusana kwesu mwesu elio lino lia nitwakali mwuswakule mwuswakulileza lino yatu swenya munsi yaleza alimwi yatupa ibulangisi warufutu warwesu oyo ngu muya usalala alimwi alushumo mwagati okuya olo lutu sumpula mwujulu indirila izintu yanyika alimwi kulakwela atala yanjio ejo nchapulemu embona ya gajiri mumupayilo Gabrieli wakabola akumwambira kuti ndiwe kali kuyo myaka yobiro yakashede ikabatanaunka kunyika yabo yakuziyalima pere ikamwambira magorero onse ajisi ejo amuyeye magorero onse wendo lonse wanyika Gabrieli wakachiphandula kuli Danieli ngati wakatumwa kwambira Danieli ichinthu echiphati obo oyo musisimi mbwakalinkhwa ere wakamwambira ikuti wakalinkhweke zili makumi ali jiloba yakapikhidwe abanthu ikusikira kumaninisya ejo nchende yakumaninisya abobo jonse jamana kumanisya wakati kuli nkhweke zili makumi ali jiloba pamwi papo pasumisya chejo kumyezi pamwi kumasuba pamwi o ikuti na nkhweke ikuyo mukwini kuli kuyo nyaka yobiro akota na mwaka umwe akota wanchijo elio mwabona nyebo hao oto edede kujana kuba akushomeka weke zili makubi alijiloba zili mikidwe haba ntubago kubuka nze nze hambo nze mba ntubani kosi akabi keredwe iba ntuba Daniele bajuda alimu inu yagali kubiki wanzi ikutari ali Daniel alike pere amunzi usalala wa Daniel mwabona munzi usalala wa Daniel dino kirasi munzi nzi wa Daniel usalala Jerusalema ilo dino tiwa kweza amweni ikusika ulinchijo sunumasiku Jerusalema wakalikuli nguni wakajana Jerusalema sena mkasola buye ya jeyo nguni wakajana Jerusalema neriri noega janwa tiwa usika ulinchijo wainda gaindi Ngoni wakachana Jerusalema. Mulambe nchinto jini jisisidwe mukona. Pere jirajamba choveni. Iye mneni. Ngoni wakachana Jerusalema. Alimwe yega januariri. Ya. Elio oyomunzi. Wa Daniel usalala. Elio tulongwisya ikuti oyomunzi. Oyolino. Waligambo. Gamwaiga. Eri siulu siobilo. Oyo. Wayagurubwa. Akubambarubo. Akukomba kwa mutempele yobi kwa mbori mboka kapete mmatalio mbombobo Jerusalema uyoba dino alimwe kuyoba yituzyo ipaizyo yalionse ikutulwa irubo mbori mboka kapete mmatalio yonjela kusakana ulijeje ndaela sunumasiku na kunji wanchijo dino ndianda kuti muzibe benzuma ikuti guma azintu ezo ndasiya nchoveni hwiki yakuyisya pere kubanga kwa chigama ikutekwa jindi buya kwa jindi watontola nagwa inda igaindika nini tiende twanjira muzinamatizo ezo zili jiroba miti vaili jiroba nyembo ili jiroba tionsi zintu ezi ezo nzeko nzia ikutondiga usule agwamba sena mulayeya amwigi zili magumi ali jiroba siya Daniel sena mulayeya bukalo kwa mungano tiende yaga unka ikujulu ajejo jaga jitiga alimu ezi mwigi zili magumi ali jiroba siya Daniel Raja tigisia ikuswa unka ikuchulu kwa mbungano mane ukuchogera kwa mbungano oyo mwenya walo ngoji jatigisia lino kutali zionse wigi sirijiloba siya Daniel jive raja siyo wigi sirijiloba zirebe kidwe lino wakari buganze muli sambomwe mkuswaya ikwagwe ikumuambira jejo jagali kuyoji tiga lino wakari buganze muli sambomwe Wagubora wagu. Ino sunumasugu yeguti tiyoswa awa. Mumakwaro awo. Otwabete jifumojini. Awo. Aribu ganze. Uliji sambomu. Awo mpotubede. Ino tujanaguti wakaribu ganze. Uliji sambomwe. Bomwe wambubo. Ino atubweze yipati. Ijane. Igampango gane. Igampango. Ga 24. Ga yipati. Ja 9. Ja Daniel. Eyo mwigi zili magumi ali jiloba zili vikitwe kubantu bago inamu yeye ikuti kukonsi ilwendo waba Israel oruno jisi mwenyiga eyi zili vikitwe mwigi zili magumi ali jiloba zili vikitwe buyo kukonsi wabikirwa bachuda zili vikitwe kubantu bago amunzu wako usalala kigago ezi mwigi zili magumi ali jiloba Lino, mutaji mpi, jiyoyo wuno naguswa kujindi ejo, nikusigira kumamanino aba Juda, agwalo kumamanino a Jerusalemu. Mane kugabe munzi mupya uyoyagwa. Lino, ndilangira ikuti, tunjire mulinchijo, ligabo tunchobeni agusagana sunumasibu. Zirebe kidwe kubantu bago, amunzi wago, usalala, unze, kukumani ziyanso togo. Ino lino, kenze nchaga muambira, wakari kusolega ikusiba ikuti, jioba kwa jindijira mfubote, ngerisi, tolegu jindija mamanino, mwori mbotu beda lino, mwami, mbanga ye mkirasi ei, sunumasigu bachuma kuti, tolegu jindija mamanino, mwambe amen, ndamurumba, tolegu mamanino, lino otusolega kuziba, indamurireza, ikuti na, chende jira mfubote, mboji oba, mbosu banze, mbotu pona, Tegambo chotu jogera akugwe zaba sinsimi aba, aba mwibambi, akusolega ikusuba wa, potubede. Ino nchaji jo Daniel nchaga jita, wakarungumika usuchukwa kwe, kulireza, mbanga ye, labala Daniel, naini sunu, mutambike manza anu, ya, mwabwana upayiro wakwe, obo mwaga bamba, uliambirira, iwakwe, iwasivi, ziakwe, aziaba ntuba kwe, akuliambirira wakwe, wakari bianda kwa masimpe, kuti, wazi wajindi, nwakari kyo jogera, kambo, Wakari anda ikule tabantu, wali bambira kuchogera. Lino ejo nche solega kujita, kusibaji indi, chotu inka kujulu. Na kujita bantu, wali bambira kunka kujulu. Abo wali bambiridi. Ilo tulunga miga busu wesu, kulireza, winda kumipailo, ankumisyo, ubozia. Mwami, ndi ola nzi, yotu pona mo. Tuwabona zintu zionsi ezi, jandene, kazi jitiga, tulabona njiga, mulupia piongano, tulabona jindi, jaskwena, mubo, mulembo, wagwanza, uli abganda, zintu zionsi ezi olisa, ziagamba. Tuwamu huwa mwereri wesu, wajisi, kaganana, ziankondo imbi, yona lino, ilabora, tulangu wagwamba, wagumbere, moonya o, moonya, muora, machonto wagamana nkondo, wagamba, wagumbere iguti, tasinoli, ijintu, herebu yo lusugo. Kwa maforugano, elio tulizi kuti, kwa jichana. Abo tulizi, ejo gajitana jitiga, mbungano yele degunka, abobo mwami, pali potubede. Kega ambo ago, kesho maguti, yotu legila kuziba. Walunga migabusu wesu, kuti tuzibe. Lina urutanzi, atuzibe. Mwege siri magumi, alijiloba, siriwe kidwe, kubantubago. Munzu wako usalala, ukumanisia nsotogo, wamba kukosia ijebe, wamba uyanjanya, wamilandu. Uleta bululami kuteli, uzulizia jirenganu ajisinsime, akunaniga umi usalalisha, obo, mbu wakari buganze, buli isambomwe, wakuswaya, wakabulieli. Lino atutalige, mwerwe mutanzi kuti nawo muyanda kujengera nyebona mujisima penso mwerwe mutanzi igumani zya sotogo ejo chaji ntuji tanzi rino gumani zya sotogo zya Israeli abo baba bisi zyaleza bayofuta tirabubi kwa Jakobo. Lino, ikujana jeji, hatu chule kuba Roma, jipati 11, jaba Roma, akutaligila aga mpango 21, jaba Roma, 11. Lino tuyanda, kutiani, mani ziansoto. Iba Roma 11, 21, ya. Kamba kutinaleza, taga huna imutabi, wagunyama, oyo, wagalini, Israel. Amujenjere kutegwa, anyebo, tamulegwi. Lino ndianda kuti, jindi mwainka, kumunzi, mugabale, jipati 11 yonse, njibarabu yo, jeji kutegwa. Amujenjere, yonse jipati 11, akujibala. Anyebo, kuhunwa, amubone, kigago, bubotu. Buyu mubaleza, alimi, mbabo, wagawa, pere ulinduwe, bubotu ikutina, wasumana na mubobotu. Iwumbi yebo, uyo konkwa. Ayebo, uyo konkwa. Iri abalo, ikutina, batakariri, munguta, ikutina, gabatakariri de, munguta shoma. Bayo somegwa mugati, kamboleza ulagonzia, kuba somega, mugati alimu. Mwana, igwamba kuti, yoba jindi ejo bamasi, nubayo konkwa, kabela Israel, wachogera alwo. Kambo kuti na, waga konkwa ikuzwa, kuzwa kumusamu, wa orifa, uri, wa musogwe, kubolenge, bamasi, alimu, baga somegwa, randene, kubolenge. Kwa impene kubolenge, muzu wakule, kakutaweluse, kakutaweleza, kakutawe bulangisi, kakuje. Hilo leza kuinda kuluse ilu wakwe. Ikutupa ijo wakwe, kakonka Israel ululemi, kambo kanso togo. Kamupeda iluse, jamu, jisamu, jamu, jaworifa. Kakunjisi ya jisamu, jaworifa, jamu sogwe, jimpene kubolenge. Wajibotu, jisamu, konjiboti ei, ili mitabi, yagu nyama, iso megwe, mumusamu wayo, ini wa orifa, ya atusumana negubala, kambu, siyandi, nubagwesu iguti, mutazuli aya, magani asisi, iguti, mutali sumpuri, mumieyo yanu, iguteti wafu mujibela, wakajitika kwa Israel, ulajitika kwa Israel, igusila kubusule baba masi, buganjile. Igusila leza naga mana, baba masi, Israel, wakalofkede. Bagale ya gunjila, wajibi, akusotoka milau ya leza, kambo leza, wakofkazi ya mesu abu, utegwa, tusomegwe mugati. Mwajumfwana. 26 verse now. Igampangoga 26 ilino. Abobo bonse wa Israel. Bayo futuga. Lezo waga bofukazia. Kubuga nze. Kamboga nduwe. Ambebo. Tabagonzi kubona. Kamboleza. Waga bofukazia. Iri ba Israel bonse. Muna Israel wini. Uyo futurwa. Ino angelo wagamba nzi. Bulemu. Umani ziansu togo zia Israel. Ndabora kugambira kuti. Jirasika jindi ejo iso togo zia Israel. No ziyo umani sigwa. Lezo yo konka mutabi uria omuchogwe. Akusome kwa muli oyu. Kuchosya. Uria mutabi wini. Arbo. O zindi zimwe. Jibamba moyo wangu. Uso toga. Ibona bantu. Batawa nkobaya. Iba pengede, baga kumkwa oguya, gabata zi, ogo, koba unka, akuya kutileza, muluse wagwe, wagajuta, jeje kutegwa, nifuturwe, gubwa ufwa zemeso, abo, kuzwa kuli mesia wabwamin iga jana matwi abo kutegwa batamu gaguli bagalanga jikamina umalere agwe agulanga konya umalere agwe azinto ezio njagali kujita Matayo ndashoma yipati ya 12 naga mpango 8 na 12 igati nogwa kuti Jesu wakajita malele manji logo nokuba tiba kakonzia kushoma kambo lesa wakati bariji simeso elio tabakonji kubona amatwi elio tabakonji kumwa itakuti agabone ameso abo akumwa amatwi abo elio njoba sandula pere kutegwa tujane jorwe waga wele lansi jesu krisio umeso abana bagwe mwini ikagusia abana bagwe mwini ikuswa utafule akubagusia uyamina wamuya utegwa ajani utegwa tuwe ajowe ya kupona ikutu pabumi
26
ikampango 26 alubo ili bonso wa Israel weyo futuga mwuri mbogule mbedwe kuti kuyoswa musioni mufuni elio uyo kushabubi kuli chagobo ii uyo bola kujirundu ja sioni bumui wa masuba aya atari ya jirundu ja orifa bayo musuba elio Israel yonse yosiba kuti ngongwe namasi anoma nilempao uyo mutabi wakasome kwa mkati leza uyo kisa iuswa kulinguo mujelo oyo wakateburwa Havela oyo mutabi, wamusogwe uyo, hilo lino amyeye, usule ahombri, mbotu wabala, wakati utina mianda eyo, yagali kusalala, alimi mianda eyo, wakati mianda usalala, walo mujelo oyo, uzwaku mianda, usalala, nori mujelo usalala, alimi kuti, oyo mianda, wakati Jesu Kristo, uligonse kwa bilo, mianda ajistugila, ya Davida, ikutina owabumi, wakati mulingwe, Gagabola guinda, unjarani yabachuda, kabera, wagakonkwa ibuswa, ulimbabo, amesu abu agofasi kwa ikutegwa tubone, maume esu, ayo elela, ikugozia, imutabi ulia, uleregedwe. Oi, mwesu, mbombobo, leza wagakonkwa, kubuganze, ubofasi ya mesu, abu utegwa, tube ajorwe, jagubona, utupaji ndijeledi, elio, tulende nda mburi ikuti, Tuli muntu umwe Paulo ulabambira awa amujenjere obo mbomujitaje amujenjere pambu kutinaleza taka kuna mutabi wakunyama mboguti mbwayoba aluse ulironse amutabi wamusogo oyo uligale abobo tulendenda igwamba ndi Presbyteria ndi Methodist ndi Baptist ndi Pentecost ejo tajambi ijintukulireza Mwerele kusia rurua ilubo kumuya oyo usalala kuswa kumuyanda. Pele, ubora, dinamu yeye, laganani kutatikisia muna masi, njiloke siyabu yojeji, o mkutegwa mubone au pamasi, baba janina jogwejabu. Pele, walo ubora kumani siyanso togo, ubamba kumani siyankugo.
Now if we go back into Daniel again, and we'll find out,
Ino, ikuti tuwa jogela muli Daniel alubo. Elio, tiyo jana kuti muli Daniel. Tujana kuti awa, gampango ga 24. Ya, ikumani zian sotogo. Kumani zian zi, kumani zian sotogo zia Israel. Ino kubisi zian chinzi. Kubisi zia jintu yemwe. Ikundibisi zia, kujita jirubide gulindime. Kukubisi zia. Kujita jirubi degulinduwe.
So Israel did a wrong to God. And in this...
Abobo, Israel wakarubisi ya. Ulideza. Ili mungwiki, ei, yabu 70. Chinzi, yojitiga. Leza uyo mani ziansu togo zia Israel. Mani ziansu togo, uyoba, kukwisha bubi kuli Jacobo. Ili mpaoba Israel bonsi, bayosi ya ruruarubo. Bonso babo, bayo tambula muya usalala. Lino, mweru wabiri, amujembe eno, mufe palianu. Ingatwa kana jindiji lamfu, alije, pere, zeyandi, gunjira, igugamba uga, alinchijo, viandabu ya uganana, ulindi nywe, utegwa mgonje, ujira ngisiaga butu, anselero. Jindi tuasiga mulisezi na matizio, frijiroba, bao muyo enda chobeni, uinda, mumugano, uinda musina matizio, uinda gumpenzio, agusiba wawo, potuihui.
All right. Number two, make an end of sin.
Mweru wabiri. Ikubamba kumanisi ya zibi.
Now let's read again.
Lino atubale alwo. Daniel.
Ukumanisi ya nsotogo.
Kumanisi ya kwa zibi. Mbobu kanze ibuagwe. Ibuabiri wakubora. Butanzi kumanisi ya nsotogo ya Israele. Akubamba kumanisi ya zibi. Hali Israele. Hagabisya. Hali pumagajita jibi jabo. Jipati. Hali pumagali ya andali ruwabo. Uzwagulireza. Inu amusiresie. Hato jule. Umusale Matayo 24. Iyo mpawa Israele. Hagabamba burubizi. Ibuagwe bupati. Hawa. Haga jitila burubizi. Ibuagwe. Gantenda. Haga ambo. Tali mujimu. Chabe desunu. Matayo yipai 27 jamaga ni mabotu amusali Matayo agampango ga 25 gajipati ya 27 atutaligire ikutanda ii kampango ga 21 imusolozi wakavua akubambira kuti inongoni agati kababa bobiro ngumuyanda kuti ndangulule elio bagati Barabas linamu yei oyungu Israel Barabas. Pilato wabambira wati anu kajitenzi Jesu utegwa Kristo. Amubaswidile balubonsi bagati ulingwe abamburwe amu yeye oyo ngo Mesia iwabo oyo Daniel ngwagambide kuti uyobora amu yeye jifumo jino mujiyo awo uyonyonyonwa ikutali kulirwago gataweji chintu chagajita abamburwe. Ndiyo musolosi wakati, ma, chibi nzi, chajita. Pele, baga indirisi ya gongorora, gabati, haba mburwe. Kao, ilatu naga wana kuti, taga kundi ya kusunda, ujitajintu. Pele, wagabaru pia pionga nubu yo. Pele, wagabwe samanzi, wasamba, mumanza awe, mbele, yankamu, yabantu, igamba kuti, sigwe mulandu, kubuloa, wa muntu oyu, mululami. Mwabona, mulinchijo, amusuirire. Mbao burubizi wabu. Chejibi jabu. Kabela baga huwa. Ibantu. Aguti. Ulo abu agwe. Abuve ulindiswe. Agubana besu. Pao mpubaga jijita. Wagali kubamba mamani no. Ajibi jabu. Mbuti mbagali no jita. Nchujimwe. Ejimbe gunje. Yagubale gerila. Mbuzi baguti. Wagabu ofazia. Mesu abu. Utegwa tukonje gunje. Ilimbuli banabagu. Mwini. Baitila bulo wabu kakwe. Elio, bago ofkazi kwa nkabela wakalizi kuti. Bago ofkazi kwa kegambo, chagalirira, igulegere wa igwabo. Balegelele tata, kambo tabazi ncho bajita. Bagale ofkede, kambo kesu, bagaba mkwabofu. Mkuta shoma igwabo, bagajita eji. Pele jindi, bamubona arubo. Amen. Ugozie jibi, ino jibi ninsi. Iwuta shoma, ibaga shoma, utoyo wakari Mesia, kibaga kwenja kumubona iwa Mesia, nebabobu wakajita, kitonde jonsi ya Mesia, chage de kujita. E, tibaga kwenja, kujibona, bagari bofu, abobu wajindu wabona bantu, bamba kuti, peshomi, mkupone sekukobleza, sejiboni, sekunji, igulwana oru, wabatisio, wamu ya usalala, mutaba nyemeni, mbofu, balamba, sekunji kubona, oi mulumbe, wakubora kwa kwe, sekunji kubona, oru babatisyo, wamu ya usalala. Sekwenzi kubona, lonyunguru wanzoga. Sekwenzi, ikubona jintu, eji. Mbofu, alimi, tabajisi. Babako mbela buyo. Ya, mkuta shoma kwabo. Pele, jindi, bangu mbona. Jindi, abola alubo. Jio, gosia, kuta shoma kwabo. Oma, atu jure buyo, lutanzi. Kumatari gilo, 25. Jipati, ya 45. Agutana, mugosi anio, wanchijo, nilembede awa, simwe, ziyama taligilo, 45, nyobu no mulemba, malembo. Oh, obo mwe anda, haya maga ni mabu tu aga indi. Ya, tulisi ao, potu bede, sena, mulinde kuidega botu, musule, yabu yage, tambika chanzera kuti na ulakonzia kundimva ndapamba eji munsi anini lino chiopala akapela ikatukalo oru ndiyenda kuti mufirire nyepo nomutachisi baibheli iyanu nyepo nomuchisi baibheli yanu mumatalikiro lotanzi atutalikire muchiphati ya 44 utalisiya akamphango ka 27 ngu josefa ero josefa wakaimozi yanu ulondokede wa khristu kulisi opo mbanga yepasi ejo kasulidwe apapo nyina khambonzi khambo wakali wamuya wakapona silengano ikaphandula ziloto wakali mwaru misimuya akati apapo nyina imwe vakamusula iya ero vawisi vakali kumuyanda mbuponya jesu wakasulakidwe kumambungano athu pungwe perekandwa atata wabwereza khambozi chavakamusula ika khambo wakali simuya khambo vakahamba vakati wali musondi diabolosi mulaye yana ejo vapo nyina josefa chovakamba kulingwe ngoyu wapola simaloto mwabona mwabona chinthu chijonya elyo vaka sambala josefa mulo uthandira amulo oyo judasi ngwaka sambala jesu makhopi a nsiliva zili makumi otatwe umusoyera mumulindi akunkha kuyoambira vawusi kuti chinthu chimwe yakamuja wakalifide pere wakakusikwa ikuswa mumulindi khristu wakasoyerwa mumulindi kapera wakusikwa ilokuswa mwamuya wakaunkha ikuposena kusumphukide ikaphati ikwakaliko anyika amen josefa wakaunkha kululyo wa farao ilo jesu wakaunkha kudzanza lyalulyo lyaleza mukusunkhwa kwakwe ngakuthanapa kusumphulwa iwakwe jesu ngathanasumphulwa wakayinda musunkho ba ndachoma wakali pere sande muhangeli muphati wakati onse onse musamu wakachisi banja bali miliyoni ndivakakhede mulingowe ibuswa opya wakupambulwa ngati kuthemezi yabwiyo dzanzali yako akuthondeka kulindiswe tiyo intcha ijirawo echi awa pere takakonzi yakuchichita dayafasi wakati wakali futhu walu wakwe bamwita konzi takakazi ikuti wakali kubhadhelera ikambo ikuti nayakali futhu lalu wakwe natakafuthula ibamwi apopo wakali phalu wakwe ikufuthula bamwi mwabona mofuloko kuli nchicho lino bala pa ochindi nayakali walya mukusumphulwa kwakwe na ngakuthana kusumphulwa kwakwe sunkho lyakwe amuyeye josefa wakabikhwa munthalongo khambo takalikwe kambo maromani na siruthwe wa waisraeli ulasina ya potifa potifa wakaunkha akunkha mulwendo wakachisi mukaintchu mubothu uloko elyo mukaintchu wakwe wakalekera josefa ikunjira mung'anda kuchitha chinthu chimwi kapera wakasola ikujatha josefa ikuti achithe chinthu chimwi chithaluzi lino wakali kushomeka kulileza ndamwambira lyonse pa nyepo nopanakasi ndakamopharweda lino njochibweza kuli ndinywe ikwa miniti mwabona mwanakazi mchilongo chikompheme ndilisi takukonzi ikuva mwa alumi imupi ngakuthanapa mwanakazi mupi pere ba alumi apo bazikuti ba alumi apo bazikuti kuli mwana waleza akulya chorwe ku mwanakazi mause kuli ndinywe tachikwemakani echo chachita chilongo chikompheme alimi muliso apo kuti nawo wankha anze kalilemeka mbole ikuthali mulini mujathe kukwanza akukanena kulingwe mbuli mochizi kuli mwana waleza muthachithi ezo zinthu zipyapi pamulange kuli josefa wakali mkozi yanu kuli ndinywe ilo chindi mukaintchu wa potifa uyu mwanakazi mupothu ulemekwa kumekume ini umwi wa panakazi usumphukide wakaliko mochisi ngamulomba akumuongerezya elyo wakanyona nkhapera wakamujatha akusoleka kugwambathira kulingwe elyo wakathaphula kusikira wakasamulana bhaki ilyakwe akuti chakuswa kulingwe iye munene ilyo chindi nakasika mukati ngapambapo pechi alingwe ikuti wali njithe ikusomuchopira munkhwera alimu wasiya chakwe alimwe wasiya bhaki ilyakwe awa elyo kulikako wakaunkha kunthalongo yansi pere munthalongo yansi lesa ukali awe tachikwemakani oko kupaka mupikha wakali mkozi yanu wa mwana wakusvitirira zinthu zyonse josefa ziyakachitha chikasvitirira pero ichi ndi jesu akuchokera mumirenyamu pekambo ilukula toliyosuka muli dhupa zinthu zyonse ziyachitha ziyosvitirira mwana wakusvitirira kufunga kumwapitha josefa wakali kulongezekwa kufunga oko jesu nkhwapete ulilekedwe apopo mupikhe mumoyo wako akulelekwa apopo thula jana lino ikuti josefa pawo wakapikhwa munthalongo ndiye munthalongo wakali pa alumi popiro omwi iwapo wakaliswekede alimwi omwi wakafuturwa. Yesu musunkhonya kwe achingano imopi omwi wakasweka kapena omwi wakafuturwa. Yindi nakasumphulwa wakamkha kudzanza yaleza lyarulyo. Yindi Josefa nakasumphulwa wakamkha kudzanza yarulyo ya Farao. Apena nthawi munthu wakali kukonza ikuyambaula ikuli Farao ikathanakanana kuli Josefa iruthanzi akulomba kusumizikwa. Ero yindi Josefa nakasiya ng'anda ya bwami oma yindi Josefa nakasiya ng'anda ya bwami nyembo ya Galila alimi bantu nakazuzirako mbere iyako kwamba amufukame mazwi Josefa wabora. Amen. Ero yindi Jesu asiya dzanza lyarulyo lya mulemu wakudzulu nyembo yolira ero mazwi onse ayofukama elyo mulaka wonse uyoamba Jesu ulabora masimpe perekuti elyo amuyeye chindi nakakwakwa uliwapo nyena wakachithanzi wakabwesa muka inthu munamasi wakabwesa muka inthu munayike Pita. Ero chindi Jesu nakakakwa uliwapo nyena musule ikuya Vajuda wakakwatha nakwinga munamasi pera lino iwakainda myaka iwakamana kuziyala pana Efraimu Amanase wakachisimukwasi pawo pomwepo zuba vamunyina vakapora umuswaya amulangirire purejezi chano opo wakapikha jinthu yenini omwya ikuthegwa pajokere akulilemeka mbuli kuti thakati kukonzya nokuba ikukanana mushoko wapo wakachisisi kuphandula uchihebrayo gakuli wakali muhebrayo iliwakwe ero munyina wakapora ivakamuzi wakali muyendesi singuzu elyo ndyonya lino Kristo waswaya Vajuda ikuphonya vachiswa ivapo azinthu khapera nokuba avanasiba ikuti nguni mwapete oyo mesiya. Atuthalikire akamphango ya 27 lachiphadi ya 44 ili mulanda wako tata wakathwambira kuti mulizi ikuti mukainthu wangu wakandisiyalira mukainthu wangu wakandisiyalira pana popiro palombe ero umwiwapo wakandisiya oyo wakali Josefa ngwenya ngubali kwambaula limwi ero ndakati nchopeni wakazaphaulwa muthupera alimwi simukuyene ilimbi kusikira suno inakuti na muthole oyu alakwe ikuzwa kuli ndime ndiye popi uyo muyida muyo serosi yangu iziyangu aboso mojombwe vakachisi Benjamini munini kumusanza wakuya imunyina munini mulizina oyo Benjamini waiminina ichi chikama ichipsya cha Vajuda babwini apo babungene ikuya kupamba vali ziulu ziri mwanda amakumi one apone oyu oyu mukowa oyo uya kuyuthuka ikuthali baba pamphelenge pamukagwakwa kawo pepe pepe abo zibere shobuyo logo zitayandikani munkhondo balo thavali Vajuda balo thavali Vajuda Vajuda veni baba babenjamani banieni ikazwa kunselero okuno alimwi awalo thavanakwite ijwi ya Jesu Kristo. Lino king'ako bola kuli ndime apaonso ivako ilyo tata amusankhwa takabi andiswe mukubona kuti bomi bwawe bulangitwe mu bomi bwa musankhwa ibomi bwaleza mwini bulangitwe kuli Israeli kulibwetwe kuli nguwe tiyosika kuli jejo mmameneti mashonto iyo kuti na mwami wayanda kulibwetwe kuli Israeli bomi bwawe bulangitwe kuli nguwe mubonya mbuli mwangitwe kuli muka Brenham usule kuya mukaitu wangu yebo ulangitwe kumukaitu wako bomi kwako mulikungaitwe mulichijo iloleza ulibwetwe kuli Israeli lino ino chakali chinsi Jakobo wakati bomi kwangu mulikungaitwe kwangwa mumwana oyu ndiyo elyo jobora ikuchithika ikuti akubona kuti musankhwa tali andiswe Josefa wakalidiwa mupamba musankhwa nyomulizi tulikasikano elyo nchakuti uyofwa vawisi valanda iwakwe vayoserusya ingwi yamulanda wako tata wesu aboso kojombwe amuswirire ulipombya oko Rubeni nkwapha lino khambo mulanda wako nchopeni iwapa imusankhwa oyo ulindiwe uli tata wangu ikwamba ikuti na takaleti tamuleti ulindiwe khawo ndoyo muna mulandu uli tata walionse lino kikako ndakulomba lekela mulanda wako akhalilire mubusena vamusankhwa oma mubone uli winkhonya kumbere ya Josefa munyina oyi ngu Josefa khapera tamuzipidepe o mulindire ikusikira oyi mileniamu uthalike mukwesu inomusuna bomusankwa imusige umwami wangu amuswirire igwa wamba ikuti mwami irulegela musankwa awuke utala uliba mwenyena kambo mbobuti mwe taga piruge uliba tata elio musankwa gatali ambebo gwayanda kabone bubi buyoye tigela batata ugomberezia igupabu umigwagwe mwini obo abajuda mabayoyima iguya amanza abo gata mbigide amulangirire mulangirire lino ya 45 igampango amusire siche mutaje mpye grindi josefa nagali pao josefa tanga konja lijatamwini kumeso abo bonsi nagali antomwe angwe weso eyo ijibi yogoze kwa ikutashoma uyozimana elyo wakapolopota kabela wakajicha imuntu onse ikuswa ulindime elyo mpao tagwe muntu wakali antomwe angwe ujendi josefa nagali burula kulibabu njina bagwe inochinzi nabamuga intuwa kwe wini wakajogela ngande ya kwami oma nabwinga mubulemu ujendi jesu nachogela tuyonjila mulinchijo awa uli luburula mwagwe elyo wakonso mwagulira josefa wakagula kuli chata ilimi elyo wakagwira elyo banage pita basi nganda ya falao wakagunfa ogeagule mpalasi wakamufa josefa wakagwira lino oyo wakali mkoziyanu wa kristo gaswana bajoda iguti ulezi iguti wakabo ofkazia igutegwa tujane jori elejindi abora ilubo ulimbabo jibi jaizwe jiyomana elyo josefa wakambira bana nyina kuti ndime josefa chinzi chomuyeya kuti jesu chayo wamba ndime mesia wanu ndendime oyo ngumwe kabambula ajinga satata ujipona iliwabu nyina bakakajirwa umuhira kambo bakasingwa kubusi kwakwe oh ndelele kwima awa wamene chibuyo atujule uli zekariya jipati jatwo amujule andime lino Kupugu ya Zekariya. Jipadi ya to. Ya Zekariya. Iliu ambwe ni indi tola jini. Jila mfu amini. Iwutari ya kukamba uga. Aliye. Perense. Terangiri bobo. Alimu indi. Yanda uti. Mujim huisye. Bubi rogo. Zekariya. Atuweze jipati. Tuovu ya Zekariya. Agumu na jeju. Chayo wambalino. Chindi. Awima. Kumeso. Haba winyina. Zekariya 12, aga 10. Making him to sin now. All right. Ugozi ya jebe, lino, ya. Jipadi ya 12, aga mpango ga 10. Amone, ilo lino, ulaga na naali, jabasi alizi, uzungulugwa, iusarwa kwa Jerusalema, kinyama, abasimpi, jagusigwa, azimwe zimbi. Sinu zionse ziabora kumagole olino. Agu kutandila ku millennium. Ulibambila kutaliga millennium. Yonya lino. Elyo njo tirila anganda ya Davida. Makariro a Jerusalem. Muya. Wanzi. Luzialo. Amen. Luzialo rukambia. Anganda. Bantubamu Jerusalem. Muzi usalala. Wa Daniel, mwonzi walusialo, awankumbizyo, elyo bayondilanga oyo, ngubaga ya side, kabela bayo omogela, mwuri omwi, omogela mwana wagwe alike su, elyo bayoba mkubichiwa, kambo, kanguwe, mwuri omwi, mwari mkubichiwa kambo, kasimuzi alwa alike wagwe, amusirire, inokomoga, mbogu yoba tindi, anoi hui oguya, Galibulula ilwagwe, muli mbabo, muli Josefa, mwaga jita, amuswelele. Ilu mbusuba obo, kuyoba gomoga, igu pati, igu obo, ku Jerusalema, muli gomoga, wa, adadi. Tegonji uli amba, igabotu, zina elio, H-A-D-A-D-R-I-M-O, ada, rimoni, mu, mejidoni. Ilu mwiga, yoba gomoga, mwashi ahumwi, sini, mwashi wa Davida, Sinesini, abamaga intu babo, sinesini, amugwashi wanatani, sinesini, amigwashi iabo, sinesini, nganda ya levi, abamaga intu Ibabo, amigwashi yabo, sene sene, asimon, ambabo, sene sene, ero migwashi onsi, ishede, aomi mugwashi, abamaga nitu babo, sene sene, bayo usalogo, uri wabo, jendi bagwima, ikuya, akubona kuti oyo, wenya oyo, ngubaga mambola aje ingano, akugaga, tigai ungu ikuya, Josefa wabo wini, muyandisi, uyoba gomoga, uri wabo, ilio, bayo wamba, kukuli nkoga jana, imbata ezio, wakati, munganda yabe nzuma. Mwabana chamba, na, mkosi ya jebe, ya utashoma, chaji juan chabo olera. Ilu oi mwaga wabu 70, wa Daniel, mwige, yabu 70, mwini, gubora ikukosi ya jebe, weje kwisya. Mwabwisya linona, chenze jitanzi, kumani siya sotogo. Mkosi ya jebe, ya mweru wa tatu, kubamba kuya nzanya, kwa mirandu. Yewu no mulemba, ndariki se utandila magwalo ali yusambo mwawa, pere, na jengi lila buyo, pambo, urapia, katuyandi utola jindiji lamfulogo, ndi andagweza ikunji, kwa nchijo, mburi, mbwe gonzia, pere, iwotari, umukaziga wa jindiji lamfu, ya. Ikubamba kuya nzanya, wa mulandu, mulandu, kujitaji rubidi, mburi mbubaga jitaji ingani. Wakama mba kuyanzana, ele, kakugabi kwi mbabo, kiwagabi kwa mbabo, kambo nzi, kambo kakuti, lako ufrazi kwa, talimi, chibaga kunzi, akukubona, lino kambo nzi, lako ufrazi kwa, nyomwati, ambwe nisunu, kambo, nilimofu, ulimofu ajari. Ibaga limofu, kambo lesa, wakabu ufrazi, ele, ulimofu, kambo, ulimofu ajari, kakugwe kuyanzanya, kulinduwe. Iwutinato shomi ndime nguwe. Mwagamba Jesu. Uyofuka moje bejago. Mwambubo. Dinatu jogere guli zegaria alubo. Yipati ya 13. Dino atusferiri. Hawa. Kubamba kuyanzani. Dino. Hawa eji. Ndali. Kulanga ula mtu umwe. Kongwa eji. Kongwa eji. Pere ambweni. Mwami. Uyojireta nzira imwe. Mubuzwa obo kuyo. Mubuzwa obo. Mwis kofyo uligis awa mubule mbo kwa wans na mitwe yagwe ya maparagraf musyalizi musyalizi wage mpa wagatondega kujingano kubamba kuyanzanya kwa milandu milandu chintu yemwe ejo chojita jirubide ejo nchozi gabot uti twere de kujijita uti nanda jita milandu mumoyo wangu leza tagandi swiri lino muli zagarie Ijipadi 13, harutali gire ali na wani, kakampango ka wani. Mubuzwa obo kuyoba kasensa kachugite munganda ya Davide, walimi iwantuba kede mujerusalema tambo gajivi, usofazi. Kuyoba nganda iyo churwa, amusimane inga fajibala ikuyo, ya buselemuga, njanda kuti mjengere ejo utegwa mugajibale. Pera lino. Ndarenge de awa, utaligila aga mpango ka 6, akubala mane, ikusika ka 10, ya, atubale rino, akubona, ikubala, ikusika, ulika 9, mwini. Hili umwi, uyo amba kuringu, ikuti, kukuli, ino ezi, yumo, hili mchanza, hili yako, janzi, pao uyo, wakuti, ezio, yalo, zejisi, yaga, atubone, uwa, ezo, Zega umwa munganda, yabe nzuma. Vuga opanga, uweche, imwe mberi alimi, uweche imuntu oyu. Uwori, murongo wangu, mwamba mwami wamagamu. Umamu mberi nkabela mberere, siyo mwaiga, alimi njonyo na janzari yangu. Igubana banini. Ino Jesu wakabarulalu kwa rooro, mwabona, umamu mberi, kutimberere si mwaige. Ere amubone paragrafu itobela wakabarulabu yo gunji wanjio Ere amulangirile eyo muzira wamabala utobela wanjicho mbo wambu Jibela jitobela janchicho Ere njonyo na janzari yangu kubana banini Inzi inkamu ya Benjamin Eyo iwola eno njonyo na janzari yangu kubana banini Umamuemberi Israel utanzi Israel wakabarulabu Kamwaisha mberele kunyiga yonsi. Peleza wakati. Ndiyo nyona chanzari yangu. Kukujana. Ibana banini. Kubuswa wa mamaninu. Ilele. tiende kuyansanya kwa milandu. Ni wakajitwa Israele yofutuwa umuya umuya wapo atuchule kuli Isaya, Isaya yipati ya 66 ya Isaya akubala waka indi vyo akubona ejo kuleza chamba kujatikisya Israele kufutuwa yotola jindi jilamfupoti kufutuwa Israele. Amalangirire obo mmoja ofukamba nakubola muli Isaya yipadi ya 66 akampango 8 utinamu yanda iwujibala jonsi ya nguni ukwide jintu jiribobo nguni ukwide jintu jiribobo sena njiga yobamga akuziala kuzwa bomwe kuzwa bomwe kambo zioni mwaga tongela buyo mwaga ziala bana bagu mwle zioni mwaga bone na buyo oyo wakari mesia wabo mwaga ziala uruwarubo mwuzi wabo mwe kubamba kuyansanya ikwa sibi na kubamba kuyansanya kwa milandu mwuzi wafukazi. Oma, baga chitajejo, chaka lijibi habi. Chaka rubidi, uyanzanya, baga bamga, kambo, kamulandu wabu.
Number four, to bring in everlasting righteousness.
Jamu elu wane, igule taburu na miwuteli. Ejo ncheji ntu, jane, chabu olira. Jane, ejo, chabu olira kujita. Ugule taburu na miwuteli. Huko siya jebi, uyanzanya, akuleta bululami uteli. Jindi sotoko siya Israel, nisi yaka kora. Jindi sotoko siya Israel. Lino tiyo, ngeanda kuti, mujichate eji. Kambo, jindi, tualeta mwana gazi ulia, akutandua wasi mwaba. Mnyo choge na konya, uru kwaro oru arwa, mwema simpe ululemba. Yindi sotogo ya Israel ya kola satani uli wasikutamiki ya wabu wasikutamiki ya wesu satani no chaliridwe mumulinde utagoli. Yindi nzi yindi ya ule tagulu lami uteli jintu jimui ejo jitagonji kukola jonsi ejo ya galeta utalulama joma nisigwa atuweze jubunu joji pati ya 20 agampango ba 13 wamini chibuyo. Eri atubale awa wamiriti buyo yobuno zyo 20 a 13 pepe mundi jatire yobuno zyo iwani kusia 3 yenjo tegu bene ogo wengera unini agati ganchijo kasalo yangu awa injira mumeso angu yobuno zyo yipati ya 20 eri atubone eri ndagabona angero uzabu seruga kuswa kujuru uchese zijaru zyo umulindu utagoli anketa ni mpati mujanzari yagwe. Wakajata simuabwa, oyo, musoga mugurugulu, uringu tiabulosi, asatani, akumuanga, nyaga ireju. Waka msoela, mumulindi utagoli, akumuchari lagonse, akubika jando alingwe, iguti, ateni ilindi, igisi, mane do, igazulile, eyo, nyaga ireju, eyo, musule, yayaya, uherede, guangununwa, igaindiga nini? Bamba buteli, igule taburu lami buteli, satani, mumulindi utagoli. Ilio jindi ajitajejo, akusinkira diabolosi. Oyo, wage nabantu. Ino watu jule musule, mule Habakuku. Jipati ya tu. Habakuku. Jipati ya tu. Ilo lino tiyogo na gambo. Taga uchadila, oyu musoga mugulugulu. Jejo, sijaga jichirwa. Jejo jijitiga mwamani nabuyo usinkirwa ndajianda eji tamujiandi na je jituleta ulusibo wawamwi Habakuku jipati ya tu akampangoka 14 ndashoma njenjio ndianda kubala jindi eji jajitiga amulangirire kambonyika iosula rusibo abulemu wamwami mwonya manzi mwazu ziarwizi. Oh, ma.
In other words, when the enemy has been
taken, umaji amwe, jindi sinkondo, agu kusigwa. Igukora wajibi, wasiga. Igule taburulami, uteli, wasiga. Satani ulijaridwe mumulindi utagoli. Kabela lusubo wa mwami uyozu zianyiga mburi manzi mbwazu ziarwizi. Amen. Gule mkulireza. Kilabora mwesu. Kilabora. Banagazi bayo babarindi. Iwe marumi bayo babarumbana. Amen. Yindi lusubo wa mwami doriozu zianyiga kawisi mwurengarenga. Eri o moyo wangu ulatongera. Igulirira ibusba obo bagwangu agwotu yendi Yesu wesu hakubweda munyiga arwo. Amen. Ya lino mileniamu lino wataliga ndendi lyo mileniamu yindi munzi noyo yagwa yane nijisiambi magwaru atandira kujisamba mwe ere tiobindana lino yindi twajogera njoweza aya magwaru amwe ere umutola ibuyo umuzezo mupati. Jamwero wasanu, kuzulizia jirengano, ajisinsime, mwabona, oyu angelo, wagabora kuzulizia jirengano, ajisinsime. Sese, wiyandi kwamba, jeji, ere, mulembe umwe, mupati, mungwali igubala, kujatikisia, ibuzu wabumwe, ikutina, gaji nyonganya, ejo, wagamba bobo, mboja gabete, lino kutondezi ya buyo, obufuba, o, nijatire, seyamba igwamba, jeju, ndiregerere, yambi jeju. Peri kuyanda chobeni, pepe. Mwarumi utawe, bunanige, mwabona. Mwarumi wakati, nyebo mwabona au. Ejo silengano, ajisinsimi. Siagari usumisi kwa, umbungano, yaba juda. Akote uswa, ujendi jatani, uyawea, ujendi dane nagasiga. Yagari kwa amba kuti, tiba gari kuyoba ilimbi. Ajirengano, ajisinsimi. Gari zionse zintu, ezisunu, nyoba amba ula kujatikizia. Kujatikizia kuba, azirenga. Ajisinsime, jonsi jagari jintu, ya diabolos. Uti waganyina jintu, jiribo wambole zirengano. Ajisinsime. Uwesu wagari basinsime banji, uwagaswa Daniele. Uwagari Johani Mbabatisi. Wagari Jesu Kristo, wagari basinsime. Uinda, mojizmano jipia, wagari zirengano. Wagari bangero, mbobu timu njiga mutu, mbobu njia kwa ambajeyo. Pele, nyoma bona, ayo. Maganzi agulianda, igusola, igusungiri ya jintu jemwe kubantu, igujiba mbanjisyo, nini, yambungano, na jintu yenini, iguba, igasimpe kubantu, elio, igutina ibantu, taba jisimu ya usalala, bayoje ngwa, winda gulinchijo, lino, tutabwe zijejo mtu umwe, tagamba, lino, tagugwe irugwaro, igutonde zijejo, abobo mbobo ti, mwe tabwe zijejo, adusibe nchobeni, chojamba, uzorizia, amulangirire, bora ikujitajejo, uzorizia jirengano ajisinsime. Lino atujogere buyo mchule, kupugu lia Daniel, au kotwabede, omia mpugu lia Daniel, kio sibabu yo, eyo, choria gamba. Lino atujole kuli Daniel, ijipadi ya 12, lino, mlimboto siga, kuli Daniel, 12, lino, inga, tuataliga, akubala kuzwa. Jindi mwonka kumunzi, nienda kuti mugabale iguswa, igampango wani uyansi, atubarebu yoguswa, mugampango gawani, usere muga uliga 4. Ere ujindi ejo, igeari, uyoima, muendelesi imupati, uyoimi nina, ibana baba ntubago, lino ogo, ujindi jama maninu. Alimu yoba jindi, jama penzi ayosha, atagalina uenwe, uswaga indi, yesi. Ndelio jindi, sigura na Kristo, oisugutanta, wajina mati yojitanzi, na unka, jindi atola busena. Nogwa kusiga kujindi eji. Igutani mujindi ejo Titus. Naga jata imalambo a Jerusalem. Uwagalibio a busena bomwe. Amulangirile jindi. Uisigurwa na Kristo. Uyosirutwe. Uwagali guyobora. Amulangirile jindi abora. Nogwa ii jindi chijonya alimi. Kujindi ejo ibantubago. Payohunu. Umui aumui. Uyojanu. Igale mbedwe mpugu. Aleluya. Bantubago Israel. Panole mbedwe mpugu. Ero banji babo baona mubulongo ibwanyiga bayoboga bamwi bayobogera bomi boteli bamwi bayobogera mausi akwabuyo boteli mbobo timu nyiga eyo ngoja gali kuonja ikuba igakuli Titus wakajata imalambo Jerusalema mbobo ti ngoja gali kuonja kuba iyaka kuonja kuba mwabona ugana na siyaji ndama marini uboboge babafu mbobona lino ero ahaba songo bayobegema mulikubegema kwa chulu babo. Bapirusia, abo, bapirusia, ibanji, kuya kubururami. Inyenyezi, wali onse. Amuswelele, cheji mpojibede, unamatu wagwini, iwanchobeni, ereyebo, o Daniel, chala majwi, akunamatika pogo, mane kujindi, ya umamanino. Ino chinzi. Oh, hallelujah. Sena majibona, no cross. Ejo buno cho ya Yesu Kristo. Ijanguzu chagwe. Jagubora kwagwe. Kwa jindi jama manino. Ujina matika mani. Ujindi ejo. Cheji jo chaga bora kujito. Kilesi sitwe kubai deba pati. Tajikambi. Chobayanda. Igubika. Ujina matika. Igaindi. Oguya. Kubasismi. Ibatao. Azintu zionse. Nzira yonse. Igaindi. Tajikaja timanzi. Pereji langano. Eji langano. Yagana matikwa ikusigira. Ao lino. Ili umpao. Hebi kaa ilu shumo wangu. Utileza. Uyoyu una ezi umwigi. Zirimagumi. Alijiroba. Amen. Inamatige. Wagamba. Mane kujinja mamani. Jara matwi. Hakuna matika bogo mane kujinja mamani. Chenze nchaga jita. Uzuri ya jire ngano. Ajisinsime. Daniele. Wagazi sinsima zintu ezi. Wagajibona mujire ngano. Kabela angelo wagaseruga. Uzona matika jire ngano. Hakuna matika ajisinsime. Bala gonja kujibala. Ere tabagonji kujimwisya. Mane kujinja mamani. Jindi ya mamani no. No jindi ya mamani no. Ninzi. Imamani no. Amfwigi. Yabu 70. Jindi. Oyo muenderezi. Igurana Kristo. Agu yobu nunwa. Ujindi eji. Uliba mbabu wawe gubaleza. Mwabuti mbotu zwa wati. Eji lina matigidwe. Mane ujindi. Daniele. Wagamani siyabu yo. Eji nchipati ya Daniele. Ya mamani no. Mujeze Simpson. Wanda ambila. Masigati aya. Wati. Mwes Branham. Nagabala pugu lionfi. Morizurwa ya Daniele. Se. Tega siba ibu yo. Jindi nega ima. Igumanisya ibu hinda. Mwega jita. Jindi nega taliga. Mcheji mboji bede. Mujezi Simpson. Utina nkoli. Nosuma masigu. Ndashoma. Na mubona ulikede oguya. Seamba. Nujibaji ntu. Mutrera. Yasori jata nkambo. Ndaya ya kuti amweni. Ndasiga. Ulinchijo. Pereji lengano eyo Danieli. Chagabona. Usere oguya. Munsi. Amalonga. Yagali na matikidwe. Mane kujindi. Jama maninu. Ho. Andizumana nabuyo. Akujibala awa. Mawana. Hele yabo o dadiri. Chala matwi. Hakuna matika bogu. Mane kujindi. Jama mani. Bantubanji. Bayo tuntuliga. Habila lusibo luyofura. Irumebo nde Danieli. Kalanga. Iyo gabona. Hao. Wagai hui. Wabiro umwi. Urubasu. Romwe. Uwamlonga. Aumwi. Umbi. Urubasu ilumbi. Uwankomwe. Yarwisi. Iyo umwi. Wagabuzia imuntu. Wagasamide mu. Mumasani atuba, iwagali atala, yamanzi arwizi, chindi jila mfubuti, na yoba mamanino, azi kambyo ezi. Rino amusirire, irundagangwa mtu wagasamidi masani atuba, oyo, iwagali atala, yamanzi arwizi, chindi naga sumpura ijanza iliagwe, liarulio, ajanza liagwe, liarumwesi, ujuru, agugonkezia, winda gulingwe, upona, walionse, alionse, ilutu wioba jindi, jindi, ajisela, jajindi. Lino tulajana gabotu, gabotu wini. Jindi, jindi. Ajisera ya jindi. Linamulangirile jindi. Tuasiga muhigi. Ya danye ziri maguni. Alijiroba. Obo ejo. Mbojizwa. Ndelio jindi masesili. Ano yubununwa. Ya. Jindi, jindi. Ajisera ya jindi. Ilo jindi agu. Walo, bala. Ligama mtu. Lino. Sigurwa na Kristo. Na. Zoman. Kama nisya. Kama nisha kusabalanganya inguzu ya bantu basalala. Ndeyo naga chola jizumano jagwe agati kamwigi. Zintu ezi zionsi ziozo lizikwa. Amen. Eyo ndaga mwa pere tega mwisha pe. Hao ndaga buzia ikuti. O mwami ndeliri na ayoba mama nino azintu ezi.
And he said go your way Daniel for the words are closed up.
Ili wakati, woyamuru endoru wago, Daniele, kambo machwi, ajarwa, unamatiwa mame, jindija,
oh,
mutaru vejo, mame, ijindija mamani, wangi vayo risalazia, awamba, iutuba, awuswalegwa perebabi, vayo jita ziabubiabi, habira tawe, naba omwe, wababi, uyongwisya pe, pereba songo, bayongwisya. Imulumbe waji indi ya mamanino. Yoje bununa. Bukaru wa mbongano wa mamanino. Bulemu. Pao. Pomubede. Oma. Yirandi untanya. Ujieya. Masesege. Izintu ezio mbongano yanyiga. Nzoyo labala wemesu asyo. Agwamba kuti mbofu wafuba. Imasesege ayo Jesu Kristo mwagabete. Iwo tali muntu wa tatu. Utali muntu wa biri. Utali muntu wa tatu. Pere muntu waleza. Onse amasesege aleza. Yo yibununwa kambo yirembedwe awa mubugu eri. Yo yibununwa kunjalani yajinja mamanino. Tabagonji ilimbi ujibona muma seminari. Asigoro atubungwe binaba chuda mwagabona Yesu muga Mesia. Tajikambi nchoba sori kabuye yakuti muri nyongene. Tajikambi nchoba sori kabuye yakuti muri mufuwafuba. Tajikambi nchoba tangu isika ambo choda sangani ambabo. Kambo ulingusu ajirenga nukunze yanchijo yechwe yaleza yaga ibununwa uwe tambungano mumachiri ranwa agu kwempwa agu unka agu munzi. Ewe bantu banji bayo tuntuliga eroro siboryo ofura chobeni lino ino nchintu nze jembe ejo jiyo sibwa amulange sunu umamugano cheji pojibede nashoma tajinyemi pere ndelede ujamba gubamba mubuswa obo uyobu kasikuwa na Kristo lino amu yeye jindi twanjira musina matijo oyasikuwa na Kristo ulenji ajaku kambana umia musina matijo ejo Daniel wakajamba awa ngendelesi uyosika uyonyonywa Yesu uyojita ubamba uyanzanya ibantu pere oyo mwendelezi uyoima oyo uyojicha jisesemyo ibamba busali oyo wabari Roma kuinda uli Tito kabela jindi ejo usirutwe ubora ikuzwa ku Rome uyojijita eri uyo ibununwa mubuzwa kwa mamanino lino amusirire ikuli bamba kwakwe kubalesa mbuli muya mbotu yenjesia muba Tesalonika babiri ya tu atu kebuyo kulinjio ba Tesalonika babiri ili mpao muyoba atwi ilialeza ikutali yangu ba Tesalonika babiri jipati tu gampango wa 12 atuone ba Tesalonika babiri jipati tu gampango wa 12 atuone atalire atala agago gampango wa 7 kama masesege amyandu alayi taitagale oyungu Paulo uganana binda umuya salala. Chita, chita, walo oyo. Eno, ulegela, yolegela. Maneto, akakwisigwe munzila. Nguni I walo, awa. Sa, muntu umwe, ulize, imu ya usalala. Oyo, uzombezia. Ili mpao, liri, oyo, muntu umwe, na yoyu kununwa. Liri, ujindi ejo mu ya usalala. Wano kusigwa, oyo ulibambira gunka, yonyalini. Ino wikila nzi, utore rambungano angwe. Uye bununwa hauru gaganana unsiri abunanige oyomwa mingwa yonyonyona muya wamulomo wagwe alimwi yonyonyona kubelesha ikumwega wakubora kwagwe muntu mobi mubwini lego wangwe walo ubolera ikutobela ikubelega wa satani anguzo zionse azitondejo sigambyo cyagwena tulimbungano yinda kukomena tujisijeje tujisijeje nyonse amuhwane atomwe mabona tulainda kukomena ziosyo yakubecha. Eru azionse, ziyabu sendami, mulinze zio ziloba, kambo teba katambula, ziyadu yandisho, wawini, utegwa inga, bafutuga. Eru ugambo agalesa, wabatumina, iwujitaita, warweno rupati, uti, bagashome ubeji, bagashome ubeji. Eru uteti ba, uteti, baganyonyoge, abo, badashome beni, ere, bajisi, iwi andisya, mubu sendami. Mwajungwana, oma. Lino Paulo gaganana, yindi ejo, jina matizo, jaleza, janozi lisigwa, muya wagwe, zinari yagwe, luziaro wagwe, onse aya masesege mapati, ayoji tigalino, mabambe ambungano yagwe, igunka, mugugwempwa. Utirwa kwa muya usalala, wajita eji, cheji jo, chajita, mumasuba ama manino. Lino atuone, sena tulijisiji indi, jajeji, jama manino, jajisambomu, iguna niga, sijuli ya majuli, oma, cheji jimwe, jintu jama manino, jajita, kuchani, lino, atujogele ibuyo, muri Daniel, iguziba, jonsi, ejo, daere de kujita, konya awa, higi siri magumi, arijiroba, chinzi, jere de umanisigwa, mujindi eji, ya. Yeah. ibikwagu bantu bago amonzi wago salala umani zian sotogo sotogo ziyabantu wamba kukosia jibi ijabantu wamba kuyanzana wamirandu yabo wunji ziyaburu rami buteli wabajuda wuzuri ziyajire ingano ajisinsime maneji indi jama manino wunaniga umi usalalisha obo mbobu ganze uri isambo mwe mbobu bora kwagwe lino kunaniga umi usalalisha ino eji inga yabajenzu iwaminiti wiyo mbonji kwanu no amai pele lino amuji jate wiyo waminiti mbone iwiyo mboji tabe mbunanige utari wa muntu Yesu waganani wagare mbambu wana ibogo lianchito liamba kuti leza waganana Yesu amuya usalala waga unka gonsi iwujita ubotu akuponya bajiswa azimwe zimbi Yesu waganani wagare ngu mesia ili mesia jamba oyo unanigitwe mbambu wana pere au aji ndia mamanino uyanda unaniga oyo usalalisia ino nchinti umwe usalalisia unzira ya kupona iwangu ejo Keshoma ikuti, ndakwanja ikutondeja kuinda, ulugwaro, kunaniga umwe usalalisha, ejo jioba jikombe, ejo jiobe resekwa, ujendi ya mileniamu. Lino amusulile, mwonega ambo, jejiziwa, jaga pandu wa mwuri, Ezekieli, ijipati ya 4, pepe, ndamba ijipati ya 43, igampango, 1 a 6. Atujogere guli Ezekieli, awuji jana obo, mwaga jivika mileniamu. Obo, mbaba yo naniga, Ezekiel 43, elio, atubale, uyo anini, awa, akubona, jejo, tayo jita, umilenium, unaniga. Muli Ezekiel 43, ya, elio lino, atutalijire ali, gawani, igusiga kukampango, ga 6, mulago nje kubala, yundu jonsi, mwasiga, umunzi, igasimpe, nyebo, nomulemba, Ezekiel 43. Umane, lino, amulangire wupanduzi, wa tempele, elio, Yo ya kwa mumilenium. Lino kufungwa mtu, kufungwa mubali, walo ulizi, ikuti uswa, uli Ezekieli, jipati ya 40 mane, ikutandila, jipati 44, yeji ntu mwenyiga, pele, ibuyo, tempele, ya milenium. Uyagirwa ansi, kufungwa mtu ulizi, mwagona, jindi bulemu, kwa mwami, wakuzuzia, asimwezimbi, mbulibobo. Lino tiyo pandu rabu yo, tempele, mjipati ya 43, yedoga mpango, igawani, aga 6. Naga mana kundeta kumuliango, walo muliango, wakalangi degutozi ya kujwe. Elio, gabona kule muga, leza, wa Israele, wakasaluga kuswa, kunzira ya kujwe. Elio, iti, ya galimboli, iti, ya manzi manji, atniga ya kamwesekwa, kule muga kwe. Elio, ya galimboli, kumonegela, kwa jirengano, elio, chee gabona, neugamboli, kujirengano, chee gabona jindi, nindaka siga, unyonyo na munzi. Alimwe jirengano, chagalimbuli, ujirengano, chagabona, munsi, diamulonga, kebara, pao, ndagafunda mina, abusu ibuangu. Iryo bulemu kwa mwami, bulemu kwa mwami, baganjira munganda, kunzira, ya muriango, wakubonegela, ikutozi ya kuchwe. Agomu ya wakandikuesa, akundinjisya, murubu wa wamugati alimi gabona ibulemu kwa mwami wakasusia nganda. Eyo, nagamungu wa kakananda ikuswa munganda, amuntu iwaka ingwi monsi yangu. Unaniga temple eyo, liabulelo wa milenium. Linamu wane mubale vetigo, linamu langirele, obo, mbole gatu urwa mubale vetigo. Lino, uchinatu wa jogela, uvale vitigas, tujana kuti Musa waka naniga tempe, atu jogele buyo musule, notuli, anchijo, tulejese jindi, jenji, abobo. Ili atu jogele kubale vitigas, aguziba ikuti, nirele Musa, naga naniga tempe, uvale vitigas, jipati ya 8. Oh, ndagwe andagwe, zensia magwalo, uyagu magwalo, sata mojiti. Iro mpawo mu, mujisi ibuyo, muzeso, wajejo, tutulangaula, ajejo, tutujeta, lino, ufumba wanu, laibaruga ibuti, tuberesha ibuyo rukwalo, lino, aguyabuya, alinchijo. Lino jipati ya 8, jabale vetigo, edio, ndenge la ansi awa, ya mpangoka 10, amubone, bale vetigo, 8, 10, hatubone. Eyo Musa wakabweza mafuta akunaniga akutila imafuta akunaniga akunaniga chikombero asyonse zyakali mulinchijo akuzisalazya. Eryo wakasansayira ngawo achiphayiro zindi zili chiloba wananiga achiphayiro asiberesyo zyajo yonse achisambiro athako lyajo kuzisalazya. Eryo wakathila mafuta akunanika amuthwe wa Aloni akumunanika umusalazya. Musa munkanda ngasalazya nakunanika chikombero yakukombera yabana ba Israeli njindi ni bakali mu lwendo ilwapo yakananikwa. Ino mumakani abiri tujule eryo tiyobona ikutholwa oko njindi muya usalala wakabwesa ibusena ibakwe kuchikombero kulangira checho yakachitikali. Mumakani abiri chiphadi ya 5 kabera tutalike akamphango ka 13 makani abiri chiphadi ya 5 akutalike akamphango ka 13 ino jakabola kuchitika muli mwembo abayimbi ibakali kulisiya komwe werere kumvuka kulumba isya kulumba kwa mwami. Iyo jindi ibakasumpura madzwi abo amwembo alimwe insaga ziberesyo ya nyimbo akutembara mwami akuyimba phambo wa Roma botu alimi iluse lwakwe lulakhala walionse yakuti pawo ing'anda yakasula khumbi naiba ing'anda ya mwami abobo baphaizi bakayimikila baphaizi tibakakunja kuyimikila wuwuthauka ugambo ikakhumbi phambo bulemu wa mwami wakaliswide mung'anda ya leza. Leza wakabola mumusena busalala obo wakalikunanikwa eryo wakaphekwa kuli ngwe kuti banthu babole kukomba abobo kunanika kuthali musena ikwako busalala phere kunanika busena bomwe busalalisya. Eryo tulabona ikuti Yerusalema imupya ngobusena bomwe busalalisya iyo kunanike yoba ali Jerusalemu mupya oyo useruka ikuswa kulileza uzwa kuchulu wakabambwa muli na bwinga wakabambirwa murumi wakwe kunanike yoba ali mbapo. Lino jindi Zerubabelo nakathula tempeli yakwe nilekamana kuyakulukwa tilyakananikwa alibophe khambo lyakananithwe kale akumwayaulwa eryo yakalayiriwapo yo alubo ilunyonyoko olo wakasikide ali ndilyo yakalayiriwa alubo akuyimikwa akobo kwakanyina ikunanikwa yalimbi kwandilyo uswani yakananikwa indi chomwe eyo chakusumanana monse alimi ilasumanana mane kuchindi eji mene chindi lesa abika chikombelo cha mileniamu yonanika umwe usalalisya ikuthali kwako usalala here umwe usalalisya here chindi mwami athola chuno chakwe ikwa myaka ili chulu bulemu wamalisya lino unanikwa wa umwe usalalisya yoba chinthu cha mamalino kuchithika. Jindi chikombelo yaimikwa boboke babafu bwasika bajuda baphirukila Kristu anabwinga wakwe basika mubajuda bali siulu sili mwanda amakumi one one bakagwagwa mileniamu wachithika kuyoba kunanike jindi busena busalalisya wakunanikwa busalala busalalisya wakusalalisya aumwi usalalisya ngakuli busena bomwe busalalisya busena busalala omulesa mwakali kukhala akati gakhelabemu ero jindi eji Kristu uyokhala muli umwi usalalisya akunanike ali ngwe khapela apakayandikani izuba ikuya khambo kaperere akati yamunzi kayoba momoni yesu bathali kapere momunzi oyo muli mothala Aisha jim mwakali kunga ulamba eryo alikayandikani phe khambo Kristu uyoba momoni oyo omwe unanikidwe. Eryo mwami uyobola akubweza chuno chakwe wa myaka ili chulu kuyenderesya Jeremiah 3:12-18 kusanganya atulubale omu muli Jeremiah chipati 18 ndashoma inya pepe chipati ya 12 ndichatire chipati ya 12 ya Jeremiah kapela atutalikire i Jeremiah 3 mundichatire Jeremiah 3 nda ilemba anselero awa au ujendi yakulingaula moya usalala undenja ikuswa ukusena akuya kubusena tazolemba ibuyo zezi awa chakupinda muli mwe kwanzia Jeremiah 3 ilompao 12 kusika ku 18 antomwe atujibale goya ugambiri sema tu aya ikutozi yakunyika akwamba bweta yebo Israeli uwite mwamba mwami Kavera sigajiti bwangu bwangu giti bugali bwangu bukuita kamo ndilisiruse mwamba mwami alimi goyo kaziga bugali bali onse kozumina vyo milandu ikuti wakabisizia mwami leza wako alimi wamwaya inzila umwenzu onsi ya jisamu yonse isia matu chenjo chiba gajita uzwa kutwe kumbo zisizia onse mwabona alimi Tamuna kuswira ichwe jangu. Mbwamba mwami. Amunyone. Amuswire ulijeji. Amunyone. Oh, nubana. Bawide. Mbwamba mwami. Kambo. Ndiri. K-W-E-T-E. Ndiri kwete. Ulindinywe. Meso abo. Ago ufkasi kwa. Kambo. Ndagapa jowe. Uliwa masi. Pere. Amugwede. Kambo. Ndiri kwete. Ulindi nywe, elio njo mutola umunze umwe, kubiro, ibamu washi. Ikutali bonsi abo balita, ikuti mbajuda bayonjila, pere nkamu, yabasare, iyonjila. Oyo Benjamin munini, waga yutugila umusanza, oge akumbere, ya Josepha, iyo nkamu ikuswa kujesi, ajemwi, umwe kuswa mumunzi, akuswa umu washi. Eri njomu mulecha kusioni, eri njomu pamwe mbesi, kwendela na amo yowanu, yomu sanizia ilusibo akumfisya. Eri njomu wala kujitika, jindi mwaku fuzizia, akufula mbunyika, mumasuba ayo, mwamba mwami, tabagaji gambi ilimbi, ipogesi yajisuminanu ya mwami. Karigamori kumiseso, nanka yori yeya, nanka kuti, ba yori swaya. Nankaguti jalo yoji twalimbi kujindi ejo yoita Jerusalem ikuba chuno chamwami mburi mbano oligo mwabona alimu jisi jonsi yobungana aleluya ulinguo hazina ya mwami uli Jerusalem kagena tabajike ndi ilimbi mkutobela manjezezi aboveni mbobi kwa moyo wabo ndendiryo oyo munzi noyo nanigwa ndendiryo Jerusalem mpya noyo nanigwa Eyo, zizi zionzi, ya munzi, umia, mujogu na sioji pati, ya 22, ya katimili yango, ya goyo jarwa, masiku, kabela atagugabi, masiku ogwea. Kabela bonsi bami bansi, bayole charule mego, abolemu, wamu munzi. Ulambobo buyoba, wa jaspa amabwe, asadis, mishobo ilikumi, haibiri ya mabwe, kabela miliango ilikumi, haibiri, yoba inkale, yomwe injomo, yomwe muliango, aomwi. Takugayandiki nkandela, ikuya, takugabi limbi, mumuni wasuba, hambugabele oyo, uli agati, igamunzi, yoba imumuni, kabela, uyoso olerabantu, ibagwe, kubomi buteli, uyoma masomu aimbwi obiro, obiro, umabasu amulonga, elio, inoli ya kuponya ujisi. Ngongwe oyo unanigidwe, oyo uyobora, monze usalala, gausalu aguswa ikuchulu, ulidesa, uobora ansi. Atuweze rinu ejo, yojitika, ujindi ejo. Oh, sena mula janda, hatu chule uli Isaya 65, wamine chibuyo. Yabo testia unaisotoga, yabo testia utaisotoga, inga wabanga iwapia nini pere atuzumana nebuyo. Kuyabuya, Isaya 65, amuswe ejo yojitika ujindi ejo. Kabela, olibu ziabuyo omwini, mwenzuma sisibi, ikutina, ikutina, uyogonja, ikuswege wajeji. Isaya 65, atualigile ikutandila. Aga mpango ka 17. Amuswirele nyonse. Muswirele sialini. Eji nchendi ya millennium. Jendi usalalisha wagu nanigwa. Kambu wabu bwone ndalenga machulu. Ima pia. Anyiga mpia. Ezio. Ya usangu na. Kasiga yeye kwirimbi. Nanka. Kwe barugwa. Pere amugondwe agusegerela. Neguma mulijejo. Chelenga. Kambu wabu bwone ndalenga Jerusalema. Ndalenga Jerusalem, oyungu Jerusalem mpya, uwe jikondelesio, abantu bao jikondelesio. inobunarike ninsi kukondwa kwa mwami lenga Jerusalema tikondelesyo abantu bakwe tikondelesyo hao ndio sekerera mu Jerusalema imwami muchiuno cha kwami amubolemu wa kwami wachiuno cha kwami chiuno cha kwami chitamani abantu batamani akukondwa kutamani mumunzu utele oma ili ndio sekerera mu Jerusalema achikondesyo mu bantu bangu atwi yakomoka takukangu kwi ilimbi mulinguo na nkati yakulira nakuoyo kalimbi muyeye wa masuba na nkamudala oyo uta nasulisya masuba akwe kambo mwana uyokwa ukukomena wa myaka ili mwanda peresizibi uli a myaka ili mwanda uyosinganisikwa elyo bayo yakamanda akwakhala beyo byala myunda ya misansa alimwi bayo lya mijero yayo tabakayaki elyo umbi ukalamo ogo kuti wafa elyo mwana wako wabweza busena kwako uyaka elyo muntu umbi ukalamo tabakabyali aumbi ikulya ulindyo kambo mbwe masuba amusamu mwayoba masuba abantu bangu abantu basale ibangu bayobotewa milimo ya manza abo ikwachi ndi chilamfu tabakapereki chabuyo nikupa ikupereka mapenzi kambo mbarunyungu wabalereketwe ibamwami abana babo anthu omwe ambabo ero yobola kuchitika kuti kapatana kuita njohwira wababunanike bwabulemu musule yakirabemu njohwira ero kuchindi ndiwachinokanana njoswirira iumphe yakaperere vyodyerera anthu omwe mulavu uyolya kwizu mbuli ing'ombe ibulongo uyopa jiryo yamusoka elyo pakakalumi ndikupa kunyonyona muchilundu changu chonse chisalala mgamba mwami sainga mwajimpya pepe amukwise mponya awaluwo elyo Isaya kakanana aluwo kuchiphati cha 11 ikamphango 1 ikusika kulika 9 amuswerere elyo chamba awaluwo jindi ajata chilengano namana ikuona banakazi inzera mwabayolilemeka kumasuba amamanino che Isaya 11 ikusika ku 1 elyo uyosi ukachifumpho ya nthavi ya Jesi muthavi oyo uyosonza kuzwa kumiyanda yakwe ino oyo wakalini presto kuzwa kumiyanda yakwe elyo muya wa mwami uyokhala ali nguwe muya wabusongo wakuswirisisya muya walulayo wanguzu muya walusibo akulemeka kwa mwami elyo mwabamba ikumwisisya kufumbwa mukulemeka mwami alimwi takapetheki ikuthopera kuoneka kwameso nankha kuthopera kumva kwa mathwi akwe kuperesya kululami yopetheka gadyethe akuthaphatira milandu yabo khambo yapapombe panyika khapera uyowuma inyika kuperesya imusako wa mulomo wakwe akuperesya ikuyoya pa milomo yakwe uyojaya babi ibarule bayoba aruthambo lakuchipuno abashomeka bayoba aruthambo ndobanzya kuzikungusyapo elyo umphe awalo uyokhala anthu omwe akaperere siluwe uyolala anthu omwe akaphongo eyo ni mphongo mombe akalavu achinyonkhera na mombe na mulavu achinyonkhera anthu omwe amwana munini uyozisololera ng'ombe amasekese bayolya ibana babo alimwi bayolala ansi anthu omwe amulavu uyojela wizu muli musune elyo mwana uchinyonkha uyosopana athala yabulyango kwanzo amwana ulesetwe uyobika janzali yakwe mubwina bwachiphire tabakalumi nikupa kunyonyona mumalundu angu onse asalala nkhambo nyika zula iruzipo muli menda mbwazo zyarwizi omo muli Jerusalema oyo mupya oyo mupya umwi muthavi awa wambwako umuthavi wa Davida ngukonse muthavi achisyokera lino gwamana jeji nabwinga wayuthuka gwamana nkhwike zili makumi ali chiloka nabwinga wayuthuka muchiyepuno chochiphati ja 19 ikamphango ka 1 aka 16 kubola asikwinga wakwe mwamisinguzu oma tandizina chochihwisha naphe ndachikwezapuyopo athu palepuyo jibela ja jeji kufumbwa khawa nabwinga ayozida wamana jeji mwabona mileniamu yamana ikuthalika pawo khristo wabola anabwinga mbubo iwani ikusiya 16 ajipati ya 19 eyo musule yaya wamana mapenzi aya mapati wakumana mpenzi wakumana zinamatizo wakumana zipenzi wakumana kutandwa kwa Satan wakumana kubikwa kwa millennium amalangirire musule yaya ndakangwa ijwi ya bantu banji mojolo yakati haleluya lufutuko abulemu ulemego nguzu kumwamireza wesu kambo mapeteko ago ngarusinisyo abururami kambo wakapeteka sikuvhura mupati wakavisisya inyika abrahamu ibakwe alimwi wamukuyetesya kambo gabulowa wabasike bako eryo arumoga ha eryo alubo bakamba ikuti haleluya eryo bose ibakwe wakasukira muchulu yonse yonse eyo ni mungano yakaindi yabrahamu bose bakwe wakasukira muchulu eryo apati ali makumi obiro abone abanyama bone bakali wala ansi akukomba ileza oyo wakakhete ajuno jabwami bakati amen haleluya ero ichi yakaswa kujono jabwami galiti alumbweleza wesu alumbweleza wesu nyebono basike ibakwe bonse anyebo nyonse nomuleme ibaba abanini abalemu iyo ndakangwa mbole yakali ichi yamakamu mapati abantu amuswerere ha pomubede mbongano ikuswa nakamana unkha kuchulu mujipati 3 ngoi wabona mwabona eyo lino kamphango ka 6 eyo ndakangwa ti mbuli yakali yamakamu mapati abantu alime mbuli ti yamanzi manji alime mbuli yaku tuzuma ikwangusu ikwamba haleluya amomwamilesa tsingu zyonse ngulela haleluya amulanjirire inu kwatano wakapere wasika lino ngoyu wasika hatukomane akusekerera alimwi amuphe lulemako kambo lukwatano wakaperere wasika amukai nthu wakwe walipambira kale ngoyu wabola wabiro nabwinga asibwinga ili kulingwe wakaphegwa kuti alisakatiye mumasani imabotu anjoloma akuthupa kambo masani imabotu mbo ululami kwa basalali eri wakati ulindime lemba balajolwe abo batambidwe ujeraliro jamujato wakaperere eryo wakati kulindime abamba wamba waleza pabwini enda kweita ansi kumaulu ikuti ndimukombe eri wakati kulindime bona ikuti utayijiti ngili musika nyoko babunyoko alimwi bajisi babunyoko alimwi bajisi babunyoko alimwi bajisi bumboni wa Jesu kombaleza kambo bumboni wa Kristo wa Jesu ngumuya wabusinsimi iyo ndakabona julu lijokete kapela mbizi ithupa oma oyo uthandite ali njo wakali kuthegwa ushomeka ausinizije jabululami walo ulapetheka akujitcha nkhondo eryo meso akwe akali mboli balabala yamuliro eryo umuthwe wakwe wakali imishini menje wakasamikitwe imushini wanze mwami wabami alimu wakajisisina lilembedwe eryo yathakazizirwe kumunthu here irwakwe iri wakasamide yikopera chithupa yakanikitwe mobulowa asina lyakwe ilithegwa ichwi lyaleza kumathalikiro kwakali chwi kapera chwi wakalileza eryo chwi lyakabamu mumbiri wa munthu akukhala akati yesu kwakalini jesu zina lyakwe ilithegwa ichwi lyaleza iryo mphizi yakali ikuchulu yakali kumuthopela ambize chithupa akasamide imasani mabotu athupa akunjoroma ulemu ngoyu wabora ilyokuswa mukanwa ilyakwe pawo kwakayuthuka iphanga iliwosya elyo alimwi ikuti yumye ijesi elyo yobalela amusako warubolo alimwi ula yathawula muthindi yakusinina waini ilyabukali warunyemo ilwalesa singu zyonse elyo wakalisamide chikopela ichakwe akuchipero chakwe wakalilembedwe zina mwami wa mwami amuyenderezi wa muyenderezi ino chakali chinzi banthu bakwe bakamusamika uyo muchini wamuyenderezi wa muyenderezi mwami wa bami ikachokera ku tempere yakwe lisalala kananikitwe abusiu bwaleza ikuphona akulela mu mileniamu monse ambungana yakwe amen weyotoka muyenderezi singozo kuthola busena bwakwe kulubazo lwakwe tempere ya bwami linanikitwe lipya linobukanze buli sambomwe wajovunuzyo 6 wani kusika kujovunuzyo 19:21 wazolizikwa amuswerera lino mukujala izinamatizo zili jiroba nyembo ili jiroba bichibaire jiroba mapenzo tatwe mwanakazi muzuba utandwa kwa diabolos nasi mwaba usubira sibora akati kajindi eji jamapenzi mapati mutajirobi yonse zinthu ezi ziyochitika kujindi eji pere mbobo bukanze muli sambomwe kwakubora kwakwe sena mulachishoma ino nchindi japulemu jibikidwe muyo bwetho jababo bayanda mwami ndakuambira mwensuma tatukonje bwimpya jejo mutaje mpyejo kamba kufungwa nchochita koba masimphe ino musonda muthobera kuti na mwami ulayanda ndiyenda kuthondeja ikuti na iyondi kwasya ikuthondeja achikamirina eni aya masuba ali chiroba awo achithekera kuletha chinthu eji chijonya chijonya chachitasunu akubikha zindi ezo zili chiroba mbweke zili chiroba mbweke zili makumi ali chiroba monya mukusena obo ibusalala wabachuta akuthondeja achikamirina kuyo awo otuponena kumamanino mwami na wayanda sena mulamu yanda zainga mwayanda kwimpya julu tuleko jindi jamamanino ino chinzi chabora kuchita chinthu chitanzi chochitika yesu katinasili anyika ino chinzi yoba chinthu chitanzi imbungano iyo nzi wempha sena yesu yosika munyika kuyendenda mumbali yachumbwe akusukana manza abatata abama akuamba ola kuli ndiswetu onse awa akunkha kujulu pepe mbobu timbo kuyoba kwamba jeji kuli ndinywe kuyindako chuye ya mwami ikuti sebo noro chiphona apasiyede Thessalonika chiphati ya 5 sebo thopaumi apasiyede kubora kwa mwami tatukakasi nankha kusinkhira babo bona khamba mwemboleza uyolira pafire muli khristu payopoka lutanzi khapera sebo thopaumi apasiyede tiyothorwa anthu omwe ambapo uyoswana mwami mumulengalenga tiyokwempha mukayindikanini mukulapa kwaliso kuchindi ejo yachikhosi ya bukhalo kwa mbungano pawo anso anyika lesa wathalika kupereka apajuda kuyoba basinsimi pobire chiphati cha 11 tiyochibweza ejo basinsimi pobiro bananikidwe muli eliya amusa apo mepayeya kuti mbombapo lino payoletha ruthuko ruphati bakumana ibona ikuti bahwane elio lomu wathyola chisumilano chayo oyo muyenderezi akatika ngwiki eyi yapo 70 yothyola chisumilano yacho aromu aromu yothyola a israeli nkhapera eyi yochitcha chisesemyo kumwayika ili kuyoba zamakule mphati jindi musiyalizi wapamasi nakali ndiwona simwapa romu nakasi udamenda ikuswa mumulomo wakwe ibwamba inkhondo amusiyalizi warunyungu wamwanakazi kuyobamba imiraziyo yaleza romu yochichitcheyo ikuhwana kwa mbungano kuyobahwanya anthu omwe akuletha bajuda mulukhwano olu akuphirusya ikuthempere iliyakopeni alupo muli mbupopo mbwamba imwami ikuswa mu baibele khapera payopa ambungano yapo peni mbane lino ndachicha thapuyo lino ichipya lino balonchesi jazibwa mbomboda pere thapanapa akukomba ikwapo iwa muthempere iyo jindi pakuamba akukomba ikwapo kwa muthempere mbungano inoinkhide leza unopereka apajuda mbulechesi ili mphawo jindi balethwa ulukhwano olu romu yochithyola akati ya mwaka wapo 70 nyaka yothatwe achisera yothyola chisumilano ejo ambapo akuchithya chisesemyo ejo chipamba ithongo kuyakumwayika kusikira kukumaninisya elio yobweza pobiro protestant amujuda akuwaphenja muchindi ejo apa basinsi pobiro payopuka akuthukansi ikuti thayikawe mumasuba achisinsime chapo imi payoyi thamuliro ikuswa kujulu azinthu yonse zimbi pamulindirepoyo thuchise ikunji kupikhidwe awa muchiopwedwa jesu wakwiya o inonguleza mphati mbwapede inonguthatha siluse penzuma andambe jeji muli mwemberi wanu tamuhwisi zolwe ezyo njomuponena kunsi tamuhwisi kuli vamalumi banji valemu kuli vasalali banji kuli ziolo chapamalumi vasalala avo pakafa mu myaka eyi yakainda vaalumi vasudemu ya usalala avo pakali noyanda ikupona pusuwa opo motuponamo akupe kuchinyepo ambepo kuliye cholwe yambopo chinze chimbi oko nkhothwelete ikulangako chinze chotiwonja ikuchitha ikwamana jeji ino tiwa kuli chinze chochitika twede kunkha kupusena pomwe tamukonzi kukhala wanu chindi chonse ulakonze kukhera kwiso kwako weke ithopera kuyanda kukherwa aluwo inya zindi chobiro bakutanaka jendejo ulakwenza kukomeza abana bako wabasani na jisuturo jako ujendi ya jisuturo bafukakale inzala harubo basani na hajirariro bafukite inzala harubo jifuma jitopela wabawole maboso ikutina bali mbuli ibangu ikutandira yobiro na nyezi yotatwe wabawole la ambi wabawole la zisani mwezi oyu mwezi na yobiro wabawole la zisani zipya mwabona tawweji ntu jisumanana tawweji ntu jisitikide tawweji ntu jigonja wimu temu zibu hubui obu wanyika ei wabu yo obu ya bala jakufambana yaga bulangi zibu wago azintu zitamani tazigarobi jindi jizwide kujincha kufamba tawweji ntu jamunyika itazunga nisigwe jigonja wimu yaga bulangi zibu wago azintu zitamani jatila kujanza yaleza litajinchi jatilila ujanza yaleza litajinchi jatilila ujanza yaleza litajinchi yagabulangi zibwago azintu zitamani jatilila ujanza Iliareza Lita jinchi Amuswerele Jindi Lwendo resu Wagumana Yotu ziwaru wagumana Iguti Na gulireza Tuwagari kushomega Munzu esu Imubotu Umwega mubulemu Oye munzi Wagananiwa Wontubwe su wakagwe mpa kuyagubona jatirila kuchanza iliareza lita jinchi jatirila kuchanza iliareza lita jinchi yagabula njisibu wako asintu zitamani Jatirila Ujanza Yaleza Litajinchi Temuzi Uhubi obu Iwanyiga Wabuyo Obo Uyabala Jagufambana Yagabuyo Ulangisi bago Azintu Zitamani Taziga Lobi pe Jatirila Ujanza Yaleza Litajinchi Jatirila Ujanza Yaleza Litajinchi Yagabulangi sibwago Azintu Zitamani Jatirila Ujanzari aleza Litamani Mbolimbo tuko tamiga mitu yesu Udina tunabweza janzari yagwe Warumga ubole nchoveni Aguji yetarino Jatirila Ujanza Yaleza Litajinchi Yagabulangi sibwago Azintu Zitamani Jatirila Ujanzari aleza Litajinchi Musimi munini Ulirino Masusu ago mabotu Masaya ago manindi Asararapyo Pere Yebolisi Guyoba buyo Gwajunza Mane Ayo yabara Mboboti mbotu ziku tinsondo ibora Tuga ya tunori mbulongo Ayo masaya maneni Masaya asara rapiu Mwesu maneni ulimu yomo Upati milambu miyomo Ujisi ulangila upati Pele kwa enda jindi Kwa junza buyo Ayo masusu mbotu avungini Ayo mana alimui Ayo ngosi aliritwe Ayo ba angwi aruma kuko mapati aurorogede ayoti mana alimwiboga uyo olya maku amunyama baya okutembeka uya musugo abobo yagabulangisibwako azintu zitamani tazigarobi jatirila kuchanza lyaleza litajinchi jatirila kuli lyaleza yenda kutambikisya akujata janza lyakwe lino yaga bulangisibwako asintu zitamani jatirila kuchanza lyaleza litajinchi paojindi wendo oruwamana lyoba buzwa bumwe ikutina bulileza wakaliga simpe munzu wako mubotu ubelama mubulemu buntu bwako bwaga kwempa buyo kubona kambozi tujatiri kujanza lyaleza litajinchi jatirira kujanza lyaleza litajinchi yaga bulangisi ibwako azintu zitamani jatirira kujanza lyaleza litajinchi ikuwonekera kunji kwekabona kuthandira myaka ili makumi otatwe aomwe kunze lya desi ndakabona kubonekera ikubi ndakabona kubonekera kwa bulemu ikuwonekera ikubi maningi kwekasola ikubona mubuhumi bwangu muli mbwekabona ibana ibafuka nzala mukagwagwa ndakabona bamathumbu abakumbirira ikabera kachinkhwa kubonekera kubi maningi kwekasola kubona kubona munthu munthu nsi alimu walowerede kuba mwana waleza ikafuka kakuthawe kuzibaleza ndaya mwanakazi kayimphwi kumulyango usiku bumwe mwamungano eyi wakandiseka ili kati inga nzerekera ng'ombe yangu kuba mushopo wabukombi ngojisi wola lyomwe walithana akhwana ndakayithwa kuchibhadhela mwanakazi mubothu wakali kuthandira myaka ili makumi obiro ayobiro yakukomena wakali kukwira kalethe mukambausi oyo okuno wakali muna katholika kulushomo yindi nekenda kumbere mujisi mujembere wakati wamukisya mukesi branham wafu akuthandira maminiti osanwe ainda ndakati sainga ndamubona ikati wali kukwirira ndiwe mumachwi akwe amamanino kalethe mukambausi oyo mukesi branham mulumi wakwe wakaliko kaungolola omwambirira muphayiro wamba muphayiro ndakati baba kumukisya lino ndakakwerera nsi jiwunisyo wakachisimeso maphati nchopeni asararuka mwanakazi mubothu thupa atathu nini ubusi bwakwe amasusu asararukisya wobotherezya loko wakaphengete maningi changuzumane thwengo twakayima ubusi bwakwe mbuli imfula meso akwe akathuthulwa kuzwa mumankholyo akwe mbuli bobo eli mukwini mala akwe ansa yakachithawula ezo zilimu mu banthu bonse balachita banofwa ikanji ero ngoyo mbwa kapete kalete muchimo ejo mulomo wakwe kauchukite alimwi zikoye syakwe awa yakahumbite ichibela yisararuka yaliso ilyakwe zekachilobi rwimbo oru lwakasika mu misezo yangu temu ye uhubi obu ibwanyika bwabuyo ibubothu warusakatizyo ndakayima munsi ilya mwarumi oonya okuno upoti fortun ikafuka ndakandiyitchira kulubasu lwaburo bwakwe elyo ndakaphayira anguwe awa achiphayiro usiku bomwe wakabukatha mukayinthu wakwe ndakati leka kubukatha mulindu oyo wakati ndimusolola kulileza ndakati ikuthali kumubukatha ndandixomi muchinthu chili bobo wakandinyemena wakachinthauka ikuswa kumulyango ndakamwinkhira kuinde ikayindikanini yindi nakali kufwa wakandilanga kumeso kati uthandiphayireri mwesbeo, nagaswega, nanyonyoga, igati gonsi, vega sola igujana, wanyonyoga. Nagaima ponya wakona, mbali nini kusawa, ibuzwa mwumwe kumarumi, wakandi chila kurubasu, iwabulo, iwawe, indi nagari kufwa. Wakati yonse, nagari bianda, ibobu, abobu, abobu, wakati, pere, tega mveregela imwami, indi zinji, nagari yasya iwe ya kujipairilo. Wakati mwesbranamu, igomba kutegwa leza alegele musimi wangu mneni uwa mulungo wazintu zega jita ndiza inga wajitila mwami jitu jimwe ndagati ejo tajigwanzi kujitwa mwesu izintu ezio nzogele de kujita siaswega igaimo musi yomu harumi ya mubu wanagarwana madaimona wa maora alimagumi wabiro aone igati madaimona agaringwi kulubazu waburo gwawe kajisi nketani zizamba idwe monsingo yasio. Gati, taregele kundi jata, gagwila, mujatila muburo, igati, ngoyo uriwi, togonzi ujibona na, livore randimi, wakatanta mnalesa, wajindi jilamfu. Igaji si matala, azwide ibwezu, wabanyama, azwide witi, imbezi sibotu, ya misundano, waga, ya utanama, yejo, waga singa nyalesa, kumesu agwe, waga uma muka intu agwe, aluwa inkambo, igaku nkawu jigombero. Mulize ejo gajitika na, lulaboru waga uma butala bwagwe, ako chambizi ziyawe, igawumpa, iwezi wawe wabanyama, ilumuharumi wagafuka, mumushobo umui wakulebu, uruwana, utantamona, madaimona, uzuagulingwe. Ilumwezi mamudala, ulemu, kaimbwi ogu ya, igabo lagumakolero arwendo, ndagati, sena unka, ibu ya tata, ndagati, eji nchejijo, hiri, ndagati, jirivote, ndagati gonse, kuligabotu, ndagati, goleta banabangu, ambali yabulo, wagabi kamanza awe, agwa mpeme ali umi awumi, mwana wagwe, agubalerega. Igambila bana wagwe, ubiro barombe, gati, amunagereze manza angu, amuayi mige, mburi Joshua agalebi, mbaba gajita, nagalibu siya ejo, chagalibu yanda igwamba, wagati. Uzu wabubotu, uzu wabubotu, uzu achesu naga sanzi ya sibi siyangu, wakandi isi anzira, yagulangirila agupaira, agupona yagukoma na masuba onse. Tureje sezi mwezi ntu ejo, jere degu siga benzuma, tagwe mtu chita oyo uyandisha igulia chagulia jibotu, wenja motogala mubotu, ubasi botu winda, ezo, nzotu konja igubasio, temutonga ugipe, okuliga botu, leza uyanda igubasi ezo. Pele, utemu zibufubi, obubwanyiga, wabuyo, obubuya bala, ya kufambana. Yagabulangi sibu wago azintu. Zitu, zitamani. Tazigalobi. Atutambike manzesu. Lino kujendi notu imba. Jatirira. Kujanza. Yaleza litajinchi. Jatirira. Kujanza. Yaleza litajinchi. Yagabula ngesi, ibwago, azintu, zitamani, chatirila, kuchanza, yaresa, litajinchi, ujendi notu ima, atunjenguruge, akusugana manza, amuntu umwiri no, tiyo sumarana, ikuswangana, igaindi kuyo ganini, terendi andakuti, mjenguruge, ujendi notu imba, igampango, igambi, daru imbo oro. Chatirira, kujanza, iliareza, litajinchi. Kujijita, tata, kujijita, ta, ulireza, kujijita. Oganini, kujijita, mwesu, kujijita, mwesu. Yaga, ulangi zigwago, azintu, zitamani. Chatirira, kujanza, iliareza. Litajinchi, samu nikomene kambo kangwe, amuambe amen. Bose wabo mbamu yanda, bambe, arumbwa mwami, bose wa shumakuti, kiyaku munzi oyo, wa four square, tambika janzari yago, wali tambiki de, anine buyo, aru imbo wago. Ndari bambira kuyaku munzi, oye mubotu, mbobu ti olo, mbobu inkalino, mwami, waga bambira, bagwe beni. Ogogonse, vakanununwa vamakaro onse kwavayoimba vulemu kusunguluka chuno japwami chithupa zindi zimwi ndisukamina munzi wakujulu ilo njoopona ikulemu kuya ino lunoli luthangalo luliyopa chindi mufutuli wangu ndakumubona mumunzi ulya mubotu wangolide zamu lyakuya ndoko ndalipambira kuya kumunzi oyo mubotu mwami wangu ngwakapambira pakwepeni oko ponse vakanununwa pamakhalo onse kwavayoimba vulemu kusunguluka chuno japwami chithupa oh zindi zimwi ndisukamina munzi wakudzulu oyo njoopona luthangalo okwe ino nduthangalo olo luyopa chindi mfutuli wangu ndakumubona mumunzi ulya imubotu wangolide zinamula muyanda pao tolerela zina lya jesu mwana wa busu awa mapenzi liyokupha luthangalo akulumbulisyo litholerere konse khoya zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu ombolilibotu vulangisi wanyika aluthangalo wakujulu zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu vulangisi wanyika aluthangalo lwakujulu ino muthalo wachifumu chithopera munsondo 930 ino mphawa tiyosola kuti na mwami wayanda ikumanisya muchindi kupa muphayiro wapakwazi chifumu chithopera munsondo a 930 wozina lya jesu wothama iwa yakufugama kumathenda akwe mwami iwapami ujulu tiyomusamika mushini chindi bwendo lwesu lwakumana zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu ombolilibotu vulangisi bwanyika aluthangalo wakujulu zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu vulangisi bwanyika aluthangalo lwakujulu amuswirire kuyo kukamphango aka wozina lya jesu kukothama muli mthopo kuswa wothoze thonse chindi masunko akupungirira wamba buyo zina elyo ilisalala mumuphayiro eyo jyochichita zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu ombolilibotu vulangisi bwanyika aluthangalo wakujulu zinaliyandisi zinaliyandisi ombolilibotu vulangisi bwanyika aluthangalo lwakujulu ino ndakhala kusuhangana mwemberi mukasinabe kuti abe amadzwi akwe akujala alimwe kufumbwa nchanga wamba.